Webale ooluganda Neville, webale. Kirungi nnyo okukomawo mu nyumba ya Mukama. Bulijjo nnyumirwa okukomawo mu kuŋŋaaniro lino, ne bwe ŋŋendawa yonna. Waliwo ekyenjawulo kafo kano akatono akedda kye njagala okukomangawo gye kiri. Kye ona y'ekkanisa yange yasooka era ye yokka gye nnali nsumbye, era kirabika bulungi nnyo okukomawo wano nate. Era nzikiriza nti ku makya gali ag'ekitiibwa, enjuba bw'erigaana okwaka n'emmunyenye ne zizikiza ekitangala kyazo, nzikiriza nti walibaawo abamu okuva mu kuŋŋaaniro lino abalibaawo ku lunaku olwo abaanaazibwa mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Nindiridde ekiseera ekyo. Bwe mbadde nfuluma akasenge mu kaseera kano kennyini, sisinkanye mwannyinaze Agan Bright emabega wali, era abadde aŋŋamba nti waliwo abantu abamu wano abaali mu lukuŋŋaana olwali mu Kingston abaakyala mu kiseera ekyo, era na ndi musanyufu nnyo okubeera nabo wano ng'obujulizi. Bonna we bali nsaba bawanike ku mikono gyabwe abaali mu lukuŋŋaana olwali e Kingston mu Jamaica. Kyokka weewaawo emabega eri, kale ekyo kirungi. Ndaba kaadi ya oro eya posita, ndowooza mwamaze dda okulanga enkuŋŋaana ze. Saazimanya okutuusa ennaku z'omwezi okutuusa eggulo, ndowooza zitandika nga mukaaga, si bwe kiri? Nga mukaaga okutuuka nga 15, ooluganda Roberts mu Louisville. Kale mugende muwulirize, ooluganda Roberts mu mukwano gwange nfiira bulago, ate omuweereza wa Kristo wannamaddala. Era ndi mukakafu nti mujja kunyumirwa obubaka bwe buli kiro, era nga bw'asabira abalwadde nkakasa nti mujja kulaba Katonda ng'atambula, kubanga mulwanyi nnamige ow'okukkiriza ow'oluganda Roberts ekyo kyali, era musajja Katonda gw'akozesa mu ngeri ey'amaanyi, era obuweereza bwe bulinnya eddaala okuva. Nzijjukira bwe nasooka okusisinkana ow'oluganda Roberts, yali muweema enkaddekadde eri mu St. Louis, Missouri, era nnali nedda mu kibuga Kansas, Missouri, era nnali mu kibuga Kansas, mu kizimbe omukuŋŋaanirwa. Yatuula ku ntebe ey'omu maaso. Olukuŋŋaana bwe lwaggwa, ne tugenda emabega, era twali twogera, ne bannyanjula gy'ali. Muto ku nze, Ora ali mu myaka ng'ana n'egigwamu. Kale n'agamba nti, olowooza Katonda ayinza okumpulira nga nsabira abalwadde? Ne ŋŋamba nti, ow'oluganda ajja kuwulira okusaba kw'omuntu yenna anaasaba. Kale n'atandika n'agamba nti, ntandise. Era musajja mwogi nnyo, alina n'obuyigirize bwa yunivasite, diguli ya myaka 40 mu by'embeera z'abantu, era nkakasa musajja mugezi nnyo. Era atuuse ku ddaala kati ng'alina abawi b'amagezi abamwetoolodde n'ebirala, okutuusa nti bw'ayogera asooka kulowooleza ddala, era ddala mujja kumunyumirwa nkakasa. Kale kaakati njagala okubaako ne alipoota entonotono gye mpa ku ebyo Mukama waffe bye yakola mu lukuŋŋaana lwaffe olutono olwali mu Jamaica ne mu Puerto Rico. Kyali kyewuunyisa okubanga nagendayo kubanga essimu nnyingi ezitukubirwa, nga Leo wano bw'akimanyiiko nti essimu era okuyita mu wiiki yonna waliwo ebifo 10 awava essimu ezisaba enkuŋŋaana. Naye ate nga njagala okuwulira nga nnuŋŋamizibwa kuwa gye mba ŋŋenda, okugeza ku ekyo singa ŋŋenda olw'okuba omuntu yampisa enzije, awo mba nzize mu linnya lya kkanisa eyo oba ekibiina ekyo. Singa ŋŋenda olw'okuba ow'oluganda Neville aŋŋambye nti nsaanidde okgenda, nja kuba nnina okugenda mu linnya ly'oluganda Neville. Naye njagala okugenda nga Yesu yantumye okusobola okugenda mu linnya lya Mukama Yesu okusinkana abantu. Era nnali ngalamidde ku kitanda, era nnali mukoowumukko. Ekiwonvu kino ekiseera kijja kutuuka mbe mu kiwonvu kino, kubanga kisaakaaza emimiro gyange okutuuka w'embeera nga sikyasobola kukigumiikiriza. Nsobola okugenda ne nkomawo, twajja luli Leo nange mu mayiro ng'ana oluvannyuma lw'okuva mu ntobazi mu Florida, emimiro ne gizibukuka, naye ate mu mayiro ng'ana mu Louisville ne giddamu ne gizibikira. Ow'oluganda Banks Wood ateekwa okuba aliko waali wano enkya ya leero. Era luli bwe twali tuva mu Kingston ne mu Puerto Rico, emimiro gyange egyali gitereeredde, era nava mu nnyonyi nga ndi bulungi, naye bwe twali tetunnatuuka mu Jeffersonville ne giddamu ne gisaakala nate. Mulaba kiwonvu kino wano buuka obuli mu mpewo, oba si kyo nga Katonda ekimu ku byo ng'agezaako okunziza ebbali. Kale sikitegeera, nsabye ne mbuuza emirundi mingi nnyo. Naye ekyongo kitadde ku bbali, nalina akazuukuka zaali ssaawa nga 9 ez'ekiro. Mukyala wange ne mutabani wange baali beebase. Ne ngolokoka ku ludda lw'ekitanda ne ndaba abantu abangi nga bakuŋŋaanye mu kifo ekigazi. Ne ŋŋamba Billy Ponti, yingira mu ndoogabire abantu abo kaadi ez'abokusabirwa. N'agamba nti, kale taata, mu ddakiika ntono n'akomawo n'agamba nti, abantu bali tosobola kubagabira kaadi za kusabirwa. N'agamba nti, olaba omusajja ayimiridde wano? Ne ŋŋamba nti, ye. N'agamba nti, yabadde wano? Ne ŋŋamba nti, mwenna baagala kaadi ez'abokusabirwa muwanike emikono. N'agamba nti, ŋŋenza okumuwa kaadi y'okusabirwa, n'avaawo n'adda awalala. Era bwe ŋŋenzeewo, n'agenda awalala. Kati wuli ali wali emabega, n'agamba nti, sisobola nakugabayo yadde kaadi emu bw'eti ey'abokusabirwa. Ne ŋŋamba nti, weewaawo Billy, togenda kwetaaga kugaba kaadi z'abakusabirwa. Kubanga wano waliwo ekifo kinene ekimala nti buli omu asobola. Kaadi ez'abokusabirwa ziba zaakwewala kusindikagana, okiraba, nakubakumira mu butebenkevu. Ne ŋŋamba nti, ha, nsobola okusabira buli omu ali awo awatali kweraliikirira bugazi bwa kifo kye nnina, ne mbasimbisa olunyiriri ne mbasabira omu ku omu. N'agamba nti, kale, n'akyukira ku ddyo n'ava we nnali. Ne nkyuka oluuyi luno nga bw'agenda oluuyi luli nga mmulaba. Ne mpulira eddoboozi nga liva mu ggulu ne ligamba nti, naye mu kiseera kino nja kutandika okugulumiza. Ne ntunula era sirabanga namungi w'abantu nga bali, baali beeyiwa okuva buli wamu. Awo erinnya ly'oluganda Roberts ne liyitibwa, ne ligamba nti, kati ow'oluganda Roberts ajja okukulaba. Ne ŋŋamba nti, n'alamusa ntya oluganda Roberts? Ne ligamba nti, mu ngeri y'emu gy'akulamusaamu. Kale ne ndaba ow'oluganda Roberts ng'ajja mu suuti enzirugavu n'akakoofiira nga Bing Crosby kayambala, ako k'okyusa n'osikangoza wansi, akakoofiira akaddugavu. Era nali nnyimiridde wagguluko, n'atunula waggulu n'agamba nti, oli otya ow'oluganda Branham? Ne ŋŋamba nti, oli otya ow'oluganda Roberts? Ne mukwata mu ngalo. N'agamba nti, olina ekibiina ekirungi? Ne ŋŋamba nti, kibiina kirungi ddala ow'oluganda Roberts. N'akyuka n'akwata bire gye yakutte ku luuyi olwa ddyo. Ne ndowooza nti, n'asinziirawo okwogera gye bali. Era ne ngezaako okunoonyaawo wonna ekifo aw'okwogerera. Nali mu mbeera nga waaliwo ekyali wansi nga siyinza kulaba wa kusinziirako kwogera gye bali. Awo ne wabaawo agamba nti, kale jangu eno. Ne ŋŋamba nti, kale, naye era naawe tosobola kulaba bulungi. Ne ntambula okugendawo. Era ne nzijukira kino mu kaseera ako. Ne ŋŋamba nti, ekintu ekikulu kye nnina okukola okusigala nga ndi muwombeefu mu mutima gwange bulijjo mu maaso ga Katonda n'abaana be. Ne nva mu kwolesebwa. Ne neebuuza nti, kitegeeza ki ekyo? Oboolyawo kitegeeza nti tugenda kubeera ne oba we kigenda kubeera wa? Olaba emirundi egimu mukwolesebwa takubuulira wa, ayogera bwogezi gweno kibeera mu ngeri ya lugero. Era ndi mukakafu nti mwe abasoma Bayibuli ekyo mukitegeera. Awo oluvannyuma ne ŋŋenda mu ddiiro ne ntuulako okumala akaseera. Era zaali mu ssaawa nga 9:00 oba 10 ez'ekiro, otulo nga tunnuma nnyo. Ne nzirayo ne neebaka ne ndoota ekirooto, era kye kirooto ekyali kikyasinze okuba ekyewuunyisa. Era abasinga ku mmwe mumanyi omu ku bamaneja Jack Moore, ow'oluganda Jack Moore, mumanyidde emyaka mingi. Nalowooza nti nali mu kwogereza muwala we, omuwala wa myaka nga 17, era nali mmukutte ku mukono nga mulinnyisa akasozi Jackie omuto. Weewaawo mumanyi okuvanga muwera akyayonka. Naye nali mmulinnyisa akasozi era nayambuka mayiro 3 waggulu kasozi nga nkulembeddemu omuwala ono. Era ne tutuuka wansi w'omuti omunene n'atuula wansi. Era ng'abawala abaakavubuka leero bwe bambala sikaati ezo ze mumanyi ezibanga ez'epika. Era yali ayambadde sikaati ng'eyo, n'addira sikaati y'eno n'abanga ajalirira n'atuulako. Era ng'abavubuka bulijjo bwe batunuuliragana, yafunye emikono gye bw'ati n'atanula okutunula waggulu mu bire. Weewaawo Jackie muwala omuto omulungi ennyo, naye alina omumwa omunene ddala n'amaaso amanene ddala n'enviiri eziringa ezamunyerero wa kitaka. Tasikiriza nye chiri yao, niye mchala dalomuto. Era nalaba amaso gama nene kwa yatunu la mwengula. Nengere chifana ncho mwengula, jichali chilavisi wa maso ge. Kale navao konga futi tano kuvawali. Nembera nga galamira kumabali bwenti. Nenoga kamu konzi konzi, nengateye kamu kamwa, nenda andiko karumaruma.
And I begin to think, what am I doing up here?
Nentanula okulowooza nti kiki kye nkola engulu eno? Kiki nze omusajja omukadde nga ndina omuwala ono omuto? Kiki? Ne ngamba nti ndi mufumbo era nina abaana abawerako. Siteekwa kubeera wano na muwala ono omuto. Nentanula okusituka. Era bwe nasituka, eddoboozi ne liva mu muti ne ligamba nti kino kirina amakulu ge kitegeeza era n'ekigendererwa. Nempawa muka era katono ndekaane ekiroto kyali kyantiisa. Nendowooza nti ha, kansuubire nti ekyo tekitegeeza nti ngenda kuddirira oba nga waliwo ekigenda okuntuukako. Kati nendowooza nti bwe ngezaako okukozesa endowooza yange, awo byonna nja kubitabulatabula. Kale kanindirire bulindirizi Katonda. Nentandika okusaba. Nengamba nti Mukama, ekirooto ekyo kirina akakwate n'okolesebwa kuli mu kirooto nga kyakatandika. Oba kitegeeza ki? Oluvannyuma lw'okulindirira okumala akaseera, ndowooza essaawa ng'emu, mukyala wange yali yazuukuse dda nga n'ekyenkya kitegese. Awo eddoboozi ne likomawo nate ne ligamba nti, genda mu Kingston, era ojja kutegeerezebwa eyo eky'okukola. Kale mangu ddala ne ngenda mu Kingston. Era baakitegeera ku lwakuna olw'eggulo nti ndi waakubeerayo ku lwakutaano. Okwo kwe kulanga kwokka kwe twakola. Siri mulungi nnyo mu oba mu kuteebereza bungi bw'abantu, kubanga ebiseera ebisinga nkizimbulukusa. Naye ekiro ekyasooka, nyinza ogamba nti twalinanga 10,000 abantu nga 12,000 wabweru, kubanga lwali lwakamanyibwa mu lunaku lumu lwokka. Kati olunaku olwaddako ne basindika abaddusi nga badduka mayiro 4 mu mpalo waggulu mu nsozi. Omuddusi omu yaddukanga okumala essaawa 4, awo n'alekera omulala okweyongerayo ku lusozi waggulu. Era ekiro ekyokubiri waaliwo ng'5,000. Kati ku kiro ekyokusatu bateeberezebwa okuba nga baalinga 10,000 oba 20,000. Era waaliwo 10,000 abajja eri Mukama. Era okwolesebwa kwali nti ekkanisa entono omuwala yali mbeerera mwana muto, era ekyo kyali kitegeeza obubeererevu bw'ekkanisa. Kati mayiro ziri 3 nga nyambuka waggulu ku lusozi, ze zaali ennaku 3 ze nalina okuweereza, nga ntwala ekkanisa entono embeerera okuyita mu buweereza bwange, okuva we yali okugirinnyisa waggulu mu bintu bya Katonda, okutuusa lwe yanyeenya ekizinga kyonna. Era ha, abaweereza n'abantu abaaliwo nga bakaaba era nga basaba n'okwegayirira nti mutwongereyo ekiro ekirala kimu oba bibiri eri abakulu b'ekibuga. Twavaayo eyo ne tugenda mu Puerto Rico, eyo gye twafunira obuwanguzi obw'ekitalo obwa waggulu. 10,000 we zajjuliza ekisaawe, okutuusa lwekyateeberezebwa nti emmeeme ez'omuwendo ng'emitwalo 40 zajja eri Mukama Yesu. Era mu kugenda, nsuubira nja, kino nsobola okukyogera eri ekkanisa yange, naye sisobola kukyogerera mu lujjudde lw'abantu. Abamanyi ab'ewaka gye batali, kubanga kiyinza obutalabika bulungi. Naye nina erinnya ly'omulamuzi wano ku lupapula, eyayogera bwe twali tuvaayo, ndirina wano, ye n'abakozi be. Era ni yagamba nti tuwereddwa omukisa ku kizinga okukyaza abaweereza ab'enjawulo. N'agamba nti mwami Billy Graham yaakava ku kizinga gye buvuddeko, n'agamba nti twalina olukuŋŋaana lw'ekitalo. N'agamba nti naye Billy Graham yatuleetera enjiri y'emu gye tubadde tuwulira bulijjo. N'agamba nti oluvannyuma twaweebwa omukisa okukyaza mwami Roberts ku kizinga. N'agamba nti, era mwami Roberts yatuwa enkungaanya z'ekitalo za nnaku ssatu. Naye n'agamba nti sente zaasaasaanyizibwa zaali nnyingi nnyo mu woteeri. N'agamba nti yatuleka tulina okusasula $300,000 ez'ebiro bisatu okusasulira ebya woteeri. N'agamba nti oluvannyuma mwami Osborne yali wano eyali omuweereza wa Kristo w'ekitalo. Naye n'agamba nti mwami Osborne bwe yagenda waliwo okuddirira. N'agamba nti kyalabikanga buli kimu ekyali kiweddewo. Naye n'agamba nti twetegereza mu lukuŋŋaana luno nti kyenkana tewaabaddewo omuntu yenna ajja ku kituuti oluganda Branham okumusabira. Naye n'agamba nti oluvannyuma ng'enkuŋŋaana ziwedde, twatiise ebiroole ebikubyeko obutebe obukadde n'emiggo eby'abalema na buli kimu okuva ekibiina we kyabadde kitudde. N'agamba nti tabadde muntu ku mulundi guno, Katonda yatukyalidde, bwe yagamba. N'agamba nti temusuubira saala zange wabula esaala zammwe eyo. Buli muntu ateeka omukono ku munne. Era baaleetanga abantu nga 12 oba 24 ku kituuti. Era okwawula ebirowoozo bwe kwajjanga, abantu baaleekaananga buleekaanyi. Twasulanga mu woteeri ya ddala lya 4 era ne twesasulira ebisale byaffe byonna ku bwaffe. Mwayamba mu kukola ekyo mwe bennyini okuyita mu kimu eky'ekkumi kyammwe kye mumpeereza, kye kyakikola. Era njagala mukitegeere nti ebyo byonna mubirinako omugabo. Era mu lunaku olw'ekitiibwa olujja, Katonda alibawo empeera olw'ekyo. Mulaba, temwalina. Omuntu bw'agenda n'akola ekintu kati, mulaba, omuntu oyo bw'avaayo ne balowooza nti kuddirira kunene, Katonda atuleseewo. Katonda takulekaawo, abeera naawe bulijjo. Okiraba, naawe oli kitundu ku kyo ng'omuntu omulala, ng'omuntu omulala yenna. Katonda ayinza okukozesa omuntu olw'obuweereza obumu, naye ekyo tekitegeeza nti omuntu oyo alina nkizo eri Katonda, kukkiriza kwo mu Katonda. Era baafulumanga ne bagenda eyo nga bali ku bigaali by'embalaasi ebikaddekadde bye baddiranga ebiringa obugaali bw'abaana obw'emipiira, ne bakola akatanda k'olubaawo ne bagalamizaako abantu ne babavuga ne babayingiza munda. Era enkuŋŋaana bwe zaggwanga, ekisaawe kyonna kyasigalanga kikalu. Baagendanga bugenzi n'ebigaali ne bayoola obugaali obukadde n'ebitebe ebikadde n'emiggo n'obutanda wamu n'ebitanda. Bonna bwe baabanga babirese nga bavaawo kubanga okubeerawo kwa Katonda kwaliwo. Ekyo kye twagala okulaba. Awo aba takyali muntu nti yakikoze, Katonda y'aba atambula. Nga tukomyewo, nkugezaako okuyamba kati enkya ya leero, ŋŋenda kwogera eddakiika ntono nnyo, era nasabye abalenzi obutafulumya lutambi. Ennaku ssatu ngezezzaako nnyo okulowooza ku kiki kye nnaayogerako. Era enkya ya leero bwe nnabadde sinnasimbula, nawulidde okulabula okw'amaanyi mu mutima gwange eri ekkanisa. Ne mbagamba nti mukwate entambi naye temuzifulumya kutundibwa. Naye nga kino tetunnakikola, njagala okubawaako obujulizi obutonotono obuyinza okubakola obulungi. Bwankola bulungi. Twagenda mu lugendo lwa nnaku ssatu okuvuba, Leo ne Jean nange ne mutabani wange Birepo ne mukyala we. Emmange wa mukwano gwaffe asabira wano mu kuŋŋaaniro ava mu Georgia. Era baatuzaayo mu lutobazi olumu, simanyi bulungi kati wawe lwali, kumpi ne Okechobe oba bwe kityo. Simanyi linnya Abayindi abo Abaseminole lye baagituuma. Naye era twali mayiro nnyingi nnyo emabega. Era oluganda ono Evans muganda we simukkiriza, era muvubi mulungi nnyo, era yaddeyo mu ntobazi emyezi mitono egiyise. Era balinayo kye bayita ekkalwekkalwe. Ekkalwekkalwe ne limubojja, era yawonera watono okufa. Okugulu kwe ne kuzimba, ne bamutwala eri abasawo ne bamukuba empiso. Ebintu ebyo bya busagwa nnyo. Era balinayo n'amasalambwa ag'omu mazzi, essalambwa ery'omu mazzi, essalambwa ery'omu bunnya, ne goonya eziweza obuwanvu bwa fuuti nga 2. Era bwe twali tuvuba nga tuli eyo, nali nkutte ekyennyanja ekinene ddala. Lwali lunaku ddala olw'okuwummula. Era kyali kinene nnyo nga sisobola na kukijja mu mazzi, ne kigolola eddobo ne kigenda, manya ne kyetegulula. Era twalina ebyennyanja bingi, kyenkana kiro 6-8 ez'ebyennyanja ebinene. Era ng'ebimu ku byo bizitowa kiro eziwerako, okuva ku kiro 2 okutuka ku satu oba nya kati nakwata kino ekinene naye ne kidduka ne nkasuka nate ne nkwata ye ekirala nga kiri mu kiro nga bbiri oba satu era nalina oluti oluwanvu ng'olina kulukwatira waggulu w'ebikoola by'amalanga kati ooluganda Evans yali ffenna twali tutobye oluvannyuma lw'okutambulira mu mazzi kubanga wonna lutobazi lwereere era yali ajjemu engatto ze ng'afunyiza ku mpale ye ng'alina w'atudde awakalu ng'agezaako okkaza engoye ze n'alaba ekyennyanja kino ekinene nga kyekulukuunya mu bitoogo era nali ntambula nga njolekera gye kiri n'agamba nti lindawo katono w'oluganda Branham ŋŋenda kikukwatira n'adduka n'adda eri era nali nkisiseeyo ndowooza ekyennyanja kyali kinaatera okufa nga kigalamidde awo mu bikoola by'amalanga n'adduka okukikwata era bwe yakikwata n'alaajana n'akomawo ekkalu ekkalu eryali limubozze ne tukitunuulira nga mu kigere kye mulimu ebituli by'amannyo ekkalu ekkalu eryali limubozze era waali wamuluma nnyo n'okutuusa nti amaziga gaali gajja mu maaso ge agamba yawulira ng'amagumba ge agaali gasannyalala nga tuli eyo mayiro nnyingi nnyo munda mu lutobazzi musajja munene tosobola kumusitula ate omusota be gukubojja olwalira ddala mu ddakiika ntono nnyo ng'olinga n'atera n'okufa era liyo yali ayimiridde awo ne wabaawo ekyanzijira mu birowoozo nti gw'okyali katonda kati bwe yali akutta ekigere kye ng'akinywezezza n'ebituli by'amannyo biri ekkalo ekkalo eryali limulumye ne nteekawo emikono gyange ne ŋŋamba nti mukama kyawandiikibwa mu kigambo kyo nti balirinnya ku mitwe gy'emisota n'enjaba era tewali kiribakola kabi konna mbagirawo obulumi bwonna ne bwamuka ekigere kye n'ayambala engatto ze n'avuba olunaku lwonna ne tukomawo ekiro ekyo ne tubabuulira ebyatutuuseeko ne bagamba nti weetaaga okugenda olaba omusawo n'agamba nti katonda bw'abanga nkumi okutuusa kati ajja kunkumira ddala paka ne tuvuba okumala ennaku ssatu nga tewali buzibu bwonna n'akatono katonda akyali katonda akuuma buli kisuubizo era mu buweereza bwange bwonna ogwo gwe mulundi gwe nasooka okulaba katonda nga akka olw'ensonga ey'omuntu alumiddwa omusota kubanga gwe mulundi gwe nasooka okufuna akakisa okusabira omuntu alumiddwa omusota kikulaga bulazi nti akuuma ebisuubizo bye byonna n'ebigambo bye birungi era bya mazima amiina mujjukire enkuŋŋaana ez'ekiro kya leero n'olwokusatu luno olujja era mubeeko gwe musabira kati eyeetaaga ennyo okusabirwa nga yenze era mujjukire okugenda mu lukuŋŋaana lw'oluganda Roberts bwe lunaatuuka mu kibuga era mumuwe okulamusa okuva mu kkuŋŋaaniro nga tetunnasoma byawandiikibwa nandyagadde tuyimirire ku magulu gaffe katono era nga tekuli bivuga tuyimbe ekiddibwamu kimu oba bibiri eby'oluyimba lw'ekkanisa luno olw'edda olw'ekitiibwa okukkiriza kwange kutunuulidde ggwe kale buli omu neegattaako kati tuluyimbe era tolowooza ku ngeri gy'oyimbamu gw'oyimba ng'owa katonda ekitiibwa onaawe tukulemberamu ow'oluganda Neville Batukotese emitwe gyaffe nandyagadde okusoma okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu ebya Bayibuli omutukuvu Matayo essuula ey'omusanvu ennyiriri olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya era nsaba Mukama agateeka emikisa gye emingi nga bwe tukisoma.
Enter ye in at the straight gate, for wide is the
muyingire mulyango mufunda kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene.
And many there be which go in there at.
Naba bayitamu bangi.
Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life.
Kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lya kanyigo, n'abo abaliraba batono.
Let us pray. Oh God, who brought again the Lord Jesus from the dead,
ayi Katonda gwe yazuukiza Mukama Yesu okuva mu bafu n'okuva mu ntaana,
and has presented him to us this morning as a living sacrifice, we humbly
era ng'omulese gye tuli enkya ya leero nga ssaddaaka ennamu mu buwombeefu tuwongayo nate obulamu bwaffe gy'oli bwe tulowooza ku ngeri gy'otulowoozaako ennyo.
While we were yet sinners, dead in sin and trespasses, you sent your only begotten Son, made in the
form of sinful flesh, to become a propitiation for our sins.
That the innocent suffering for the
guilty
might reconcile us to God, fellowship,
asobole okututabaganya nate mu kusa ekimu naawe.
God, if there is sin in our midst this morning, something that might hinder the Holy Spirit
from bringing us the message of God
to
our hearts,
we pray that humbly, Lord, you forgive us of our trespasses.
Tusaba mbweto waze Mukama, otusonyiwe okwonoona kwaffe. Tulongoose n'omusaayi gwa Mukama Yesu.
Whom we know in ourselves we are nothing, and we confess that we are nothing.
Oyo tumanyi nti ku lwaffe tetulina kye tuli, era twatula nti tetulina kye tuli. Naye gw'oli mutukuvu, gw'oli w'amazima, gw'oli butuukirivu, gw'ensulo yennyini ey'okusaasira.
And we humbly crawl there today as penitent souls, as a testimony
and from Jamaica and Puerto Rico,
great. Oh God, it's the sign of the coming.
Ayi Katonda, ke kabonero okujja kw'oyo omutuukirivu.
How you delivered Brother Evans from the poison fangs of that serpent.
Engeri gye wawonye ow'oluganda Evans okuva mu mannyo g'omusota ag'obusagwa, kubanga yali mukkiriza, era ebigambo by'olubeerera bya mazima.
Now, Lord, deliver us from the fangs of
kaakano Mukama, tusumulula okuva mu mannyo g'okufa enkya ya leero, ng'omulaba atuboze n'atuteekamu obusagwa.
Let thy healing balm this morning, Lord,
tusaba nti eddagala lyeriwonya enkya ya leero Mukama libune emyoyo gyaffe era litulongoose okuva mu butali butuukirivu bwonna.
Heal the sickness of the physical bodies that's broken down by the powers of the
wonya endwadde z'emibiri eginafuyiziddwa amaanyi g'omulabe. Abo bonna abali mu kubeerawo kwa Katonda leka bawonyezebwe.
Speak to us now through thy written word, Lord.
Yogera gye tuli kaakano okuyita mu kigambo kye kiwandiike Mukama, nga tetumanyi kyakwogera naye gw'ona akituwa. Era otulabule Mukama, era otuteeketeeke ku lw'okujja kwo.
Amen.
Kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu era ku lulwe. Amiina. Nterokere wamuko kubanga nindiridde kati, era Sunday school ndowooza efulumye, naye waliwo ekyenjawulo okw'ekyo bwe nkoma weewaka mpulira nga nina obudde obumala. Omanyi tutera okwanguyiriza ennyo, n'olwekyo tugenda kukkiriza bukkiriza Katonda.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his generation.
Mukama waffe yali awo okulabula kuno okw'amaanyi eri abantu b'omulembe gwe, abantu abaali bannaddiini ennyo.
And he said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth to life.
N'agamba nti omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo eridda mu bulamu, era batono nnyo abaliriraba.
Now it wasn't because they wasn't religious. They were very religious.
Kati tekyali nti tebaali bannaddiini, baali bannaddiini nnyo, era olw'okuba baali batadde obwesige bwabwe mu kkanisa ne mu bibunji eby'enjawulo n'amaddiini.
And had believed to an extent in God, they thought everything was all right.
Era nga baliko ne bwe batuuse mu kukkiriza Katonda, balowooza nti baali balungi, naye yali abagamba nti baali baakubeera batono ab'okuyingira.
And I'm wondering this morning if I could not liken that generation to this.
Era neewuunya enkya ya leero oba sisobola kufaananyiriza mulembe ogwo ku mulembe guno. Mulabe, kyali mu kiseera eky'okuggalwawo kw'omulembe gw'Abayudaaya. Era yali ajuliza ku bintu eby'enjawulo ne ku kukomekkereza okw'emirembe egy'enjawulo.
I was telling them that the very thing that had been done in former times.
Era yali abagamba nti ekintu kyennyini ekyali kyakolebwa mu mirembe egyayita kyali kiri mu kukolebwa mu maaso gaabwe.
And they failed to recognize it. And let's see some of the things.
Ne balemwa okukitegeera. Kati leka tulabe ku bimu ku bintu bye yali ayogerako. Baali okugeza, baali tebasobola kukkiriza nti Katonda yali mu muntu oyo. Ogwo gwe gwali omuziziko ogusinga obunene gwe baalina okuvuunuka, ogw'okuba nti ye bwe yali omuntu ate yeefuula Katonda. Baali tebasobola kulaba ngeri Katonda gy'ayinza kubeera mu mubiri gwa muntu. Era mirembe gyonna, mu biseera byonna, Katonda bulijjo abaddenga mu muntu. Omuntu ye mubaka wa Katonda. Mu buli mulembe, Katonda ayogera eri abantu be okuyita mu mimwa gy'abantu. Bulijjo alonda omuntu oba ekintu ky'asobola okukozesa. Era yaboogerako nga bwe beesittala ku Ibulayimu. Yagamba, yabagamba nti, bwe muba mweyita baana ba Ibulayimu, Ibulayimu kitammwe, yalaba olunaku lwange era n'asanyuka okululaba. Ibulayimu nabbi. Era tewali kubuusabuusa nti Yesu yali abalaga nti yali abakakasizza nti yali Masiya. Kubanga akabonero ka Masiya kaali kamugoberera. Era kyali bwe kityo mu buli mulembe nti akabonero ka Masiya. Naye ate ye okweyita Katonda, Masiya mwene, ekyo kyabeesittaza. Tebaasobola kukitegeera. Kati Ibulayimu gwe bayita kitaabwe bwe yasinkana Katonda, era yali mu mubiri. Kubanga yali ennyama y'ennyana, n'alya omugaati ogukoleddwa mu ŋŋaano, n'anywerako amata n'omuzigo mu maaso ga Ibulayimu, ate nga yali Katonda. Ibulayimu yamutegeera Katonda era n'amuyita Elohimu, ekitegeeza nti yakuwa omuyinza w'ebintu byonna. Omusajja ayambadde engoye n'enfuufu ku mubiri gwe, n'atuula wansi w'omuti okufuna ekisiikirize, n'alya ennyama era n'anywa n'amata. Naye bali Abayudaaya abatuukirivu, abannyogovu, ab'emitima egy'ettima, abeeyagaliza bokka, tebaasobola kumukkiriza nti ye mwana wa Katonda.
And he was letting them know
Chokanga bali baita Ibrahimu kitabwe. Era yali abalaga nti yali akola ebintu byebimu mu mubiri gwe. Katonda byakola eri mu mubiri omulala bwe yasisinkana kitabwe Ibrahimu. Era Ibrahimu yabikkiriza. Naye ate bo baalema okubikkiriza.
You see, when Abraham was sitting under his tent, because he had made a choice.
Olaba Ibrahimu bwe yali atudde mu nsiisira ye, kubanga yali akoze okulondawo, era okulondawo okwo kuweebwa buli muntu azaalibwa mu nsi muno. Omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi guteekebwa mu maaso ga buli muntu. Era Lutti, omwana wa muganda we, n'abalunzi baabwe bwe batandika okukayanira aw'okulundira,
Abraham being a just man said to them, just let there be no arguments among us.
Ibrahimu olw'okuba yali musajja mutuukirivu, n'abagamba nti, nsaba waleme kubaawo nkayana mu makati gaffe, mwe mulondewo gye mwagala okugenda. Ekyo kibaawo mu bulamu bwa buli mukkiriza. Era kiri mu maaso go enkya ya leero, era kiri mu maaso gange. Lutti teyakirowoozaako nti agenda kuddirira, naye yagenderera okutunuulira e Sodoma ebintu gye byali ebyangu. Era waliwo emirundi mingi gye tugoberera obulamu obwangu. Nja kwegatta ku kkanisa bw'eti, era olaba tewali ajja kukyogerako kintu kyonna, kubanga ye kkanisa esinga obunene mu kibuga, obulamu obwangu. Emirundi mingi ekyo kye tukola, naye tuba bakyamu. Jjukira nti bw'ogoberera Kristo ojja kukyayibwa abantu, kubanga bo bonna abatambulira mu kutya Katonda mu Kristo Yesu banaayiganyizibwanga. Era bw'ojja eri Kristo togenda kujja kuyita mu kanisa yonna oba ekibiina ky'eddiini kyonna oba ekiyiiye kyonna. Ojja kujja ng'oyita mu musaayi, eyo y'engeri yokka ey'okuyingiramu. Era tosobola kubaako na gw'ojja naye. Ogenda kujja wekka era oyimirire ku kwatulakwo n'okukkiriza kwo. Tojja kuyingirira ku musumba oba ku kukkiriza kwa nnyoko. Ojja kujja ng'omuntu sekinnoomu ng'ojja eri Katonda. Era emirundi mingi tukola okulondawo okwo okw'obusirusiru. Watya singa Lutti bwe yalabanga buli kimu kyangu, yalaba awaali ensimbi ennyingi n'ettutumu eringi, kubanga yali wakubeera mugenyi ate nga musajja mugezigezi, muyivu ng'amanyi bingi ku mbeera z'abantu, era yali asobola okukola ebintu ebimu naye ate n'asigaza eddiini ye. Yalowooza nti, nina okukkiriza mu Katonda, kale nja kuserengeta buserengesi mu Sodoma nkoleyoko ku nsimbi ezisingako obungi, nfuuke omusajja ow'amaanyi oba oli awo omubuulizi ow'ekitalo. Olaba, waliwo okulondawo kw'olina okukola, n'ekibiina kirina okulondawo. Njagenda mu kkanisa bw'eti eri. Buli muntu mu kibuga alowooza nti eno yeesinga, kubanga eno ye kkanisa mmeeya w'ekibuga mw'asabira. Kati ayinza okusabira mu kkanisa ennungi ennyo, naye era olina okupima ekkanisa eyo n'abantu baayo ng'osinziira ku byawandiikibwa. Ebiseera ebimu bagendayo kubanga abangi gye bettanira, abantu bambala bulungiko nga bagenda mu bifo eby'enjawulo. Era we tukolera ensobi ey'amaanyi. Kati weetegereze kino. Era Ibrahimu ekintu kyokka kye yali asobola okukola kwali kulondako ekyokubiri. Era emirundi egimu okulonda ekyokubiri kusinga kukulonda ekisooka, oba oyinza okukitwala bw'otyo. Wekkaanye, tewayita bbanga ddene Lutti ng'amaze okulaba ekibuga ekinene, teyalaba mukyala we ng'afuuka empagi y'omunnyo, newankubadde okulaba omuliro nga gwokya ekibuga kyonna. Naye Ibrahimu yalondawo okugenda n'abatono ba Mukama abanyoomebwa, yabeeranga mu malungu. Kati ate, watya singa Sara yagamba nti, kati jjukira nti Sara ye mukazi yali asingayo obulungi mu kitundu. Tewaliwo omukazi mulungi nga Sara. Buli omu eyamulabangako yamwegombanga.
easy it would have been for Sarah to take that kind of.
Katinga kyandibadde kyangu nnyo eri Sara okukola okulondawo ng'oku. Naye yalondawo okusigala na Ibrahimu.
Oh, women, don't let the devil blind you.
Oh, mwabakazi, temuganya sitani kubaziba maaso mu kubeera betutumu n'okwegatta ku kino na kiri. Musigale ne Kristo. Kubanga ekiseera kisembedde okuzikirizibwa okw'amaanyi kujja okubya nnyo n'okusinga okw'e Sodoma ne Gomola eri eggwanga lino. Sodoma ne Gomola bijja kuba birisingira wala. Kati Ibulayimu bwe yasalawo okutwala okulondawo okwamwebwa Katonda n'atwala ettaka ery'olunnyo, teyalaba mukisa n'akatono. Naye ate nga yali amanyi ekintu kimu nti yali aweereza Katonda era yali akkiriza Katonda. Kati lumu ne wajja abasajja basatu era bonna baali bajjudde akafuufu era nga bayenjebuse. Ne Ibulayimu n'abasaasira n'agamba nti, mukyame mutuuleko wansi w'omwera. Era bwe yali ayimiridde ng'ayogera nabo n'akitegeera nti tebaali bantu ba bulijjo olw'enjogera yaabwe, baali banjawulo. Awo Ibulayimu n'agenda n'atte ennyana n'alagira bagibaage n'agamba Saala afumbewo omugaati yeetegeke okubagabula.
Two of them were angels. Angels in human flesh.
Kati jukira nti ababiri kubo bali bamalayika, bamalayika nga bali mibiri egy'abantu. Ate omu kubo yali Katonda mwene.
And the one that was God.
Era omwoyo eyali Katonda yali akubye weema omugongo.
And Sarah stayed in the tent. I like to see a woman.
Era Sara yasigala mu weema. Nyumirwa okulaba omukazi ng'ali mu kifo kye bw'atyo. Si kugenda n'alagira bbe eky'okukola buli mulundi lwe waba awazze, naye yasigala mu weema awatali kubuusabuusa oboolyawo yali ayoza bintu oba ng'alina ky'akola. Kati ono eyali Katonda yatunulanga nnyo ku luuyi lw'e Sodoma era n'abagamba kiki kye yali agenda okukola. Bamalayika ababiri ne baserengetayo okubuulira Enjiri, naye omu n'asigala emabega. Oyo ye yali oli eyali Katonda.
And he said, I'm not going to keep from Abraham the secrets that I know.
N'agamba nti sigenda kweka Ibulayimu byama bye mmanyi kubanga yagenda okusikira ensi.
Oh, we got a right this morning, church.
Oh, tulina ebbeetu enkya ya leero kanisa okumanya ebyama by'okujja kwa Mukama.
Blessed are the peacemakers.
Kubanga balina omukisa abatabaganya, baliyitibwa abaana ba Katonda, balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta, balikusibwa, balina omukisa abalina omutima omulongoofu, kubanga bwe baliraba Katonda, balina omukisa abateefu, kubanga bwe balisikira ensi. Kati ekkanisa ya Katonda omulamu bw'ebanga yeyo okusikira ensi, tewaliwo byama bigikwekebwa. Byonna Kitange bye yaŋŋamba mbibagambye, Yesu bwe yagamba, kyokka tebaasobola kumukkiriza. Kale mu biro bya Ibulayimu nga bwe yali ajuliza gye bali, yagamba nti nga Ibulayimu bwe yali ayogera ne malayika ng'ate yali akubye weema omugongo, n'agamba Ibulayimu nti agenda kumukyalira okuyita mu kumuwa omwana, ne Saala munda mu weema n'aseka. Awo n'agamba nti, lwaki Saala asese? Yali alaga ki? Lwaki Saala asese? Waali wabulayo essaawa ntono nnyo okuzikirizibwa kubeewo ekyo ekyabeererawo. Okuzikirizibwa nga tekunnaba, omuliro ogwo ogwava mu ggulu ogwayo kye kibuga, akabonero ako ne kakolebwa. Era Yesu yagamba nti muwaba, ng'agamba abakenkufumbye eddiini, ng'agamba eggwanga linna ddiini, nga mulyo abakkiriza abaalirimu baali eyo mu bukadde. Yagamba nti muwaba olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Era omulembe ng'ogwo ogwali ogw'abasajja abaatendekebwa obulungi, abali abayivu abaakuzibwa ekkanisa. Omwana bwe yazaalibwanga yabeeranga wa kkanisa, walina kuba mu Isirayiri Enaku munano oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwo kwabeeranga komolebwa. Naye walina kuba mu Isirayiri okusooka kwa byonna. Era obwakabona bwavanga mu Baleevi abatendekebwanga okumala emyaka 10 mu byawandiikibwa. Kyokka ate Yesu yagamba nti muwaba olw'obutamanya byawandiikibwa. Baali babimanyi kusinziira ku kitabo kyabwe mwe baayigirizibwa. Baali babimanyi kusinziira ku zikatekisimu zaabwe. Baali babimanyi kusinziira ku nsomesa yaabwe ey'ebyeddiini. Naye Yesu yagamba nti temubimanyi ebyawandiikibwa n'amaanyi ga Katonda temugamanyi. Singa mwategeera Ibulayimu, nange mwanditegedde. Singa mubadde baana ba Ibulayimu, mwanditegedde. Kubanga Ibulayimu yasanyuka bwe yalaba olunaku lwange. Kubanga yalengera olunaku olwo bwe nayimirira mu maaso ge mu kiseera kiri mu mubiri gw'omuntu ne nkola kino. Yakitegeera nti yali nze era yampita Elohimu. Naye ate wano nkola ekintu kye kimu mu maaso gammwe, naye ate ne mumpita Beeruzebuli. Oh, nga bagamba nti tulina Ibulayimu ye kitaffe. Muyita Ibulayimu kitammwe. Bwe yagamba kubanga tuli bannakkanisa, tuli ggwanga linnaddiini, tuli bantu ab'amaanyi, tuli bantu ba Katonda. Yesu n'agamba nti muli ba Setaani ye kitammwe. Nandiyagadde ogeraageranya omulembe ogwo na guno olwaleero nga ddala waliwo abantu bukadde na bukadde abeeyita Abakristaayo naye nga tebalina kye bamanyi Katonda ng'omukote ntoti nnansangwa wa mu maserengeta g'Afirika bwatalina kyamanyi ku bife Misiri. Waliwo abasajja n'abakazi leero ddala bukadde na bukadde obw'abantu abeeyita Abakristaayo abaatula Kristo nga tebamanyi nanno n'esookerwako ey'amaanyi ag'okuzuukira kwe era nga tebaleganga na ku bulungi bwe. Tebawuliranga na ku maanyi ge. Amaaso gaabwe gaazibibwa eri amazima. Yagamba nti muli bamuzibe era abasaale b'abamuzibe. Kale omuzibe w'amaaso bw'akulembera muzibe munne, bombi tebaagwe mu bunnya? Awo ne balowooza nti tuli Bakristaayo, tuli bakkiriza, tusabira mu makanisa agasingayo okuba ag'amaanyi. Balabbi baffe be basingayo obukenkufu. Naye ate nga Yesu yabagamba nti baali tebamanyi na byawandiikibwa. Olaba engeri Katonda gye yabikisa amaaso g'abagezigezi n'abakalabakalaba nabyo bikulira abaana abato abasobola okuyiga? Amaanyi ag'ekitalo n'obusukkulumu bwa Katonda. Nga mulungi nnyo eri abo abayaayaanira okutambulira mu butuukirivu mu maaso ge. Talina kirungi kyajja kuba mma. Era okulaba ebironga eggwanga lyaffe, ensi yaffe evunziddwa n'ekintu kye kimu. Yesu yayagala abagololere ddala. Bagamba nti, ha, Ibulayimu ye kitaffe, era tulibeerayo mu kitiibwa. Ekyo kireme kweraliikiriza, kubanga tukkiririza mu Katonda. Tuli bakenkufu, era tukkiririza mu Katonda, era tuyigiriza abantu baffe. Era gwani okujja wano n'akabonero akedda, akatategeerekeka, akataliimu, n'ogezaako okukiyita Katonda. Toli kirala kyonna wabula oli Beeruzebuli. Kiikyo, baalina ebigunje byabwe n'amadiini gaabwe. Yesu n'abagamba nti muli Setaani. Kirowoozeeko. Era nsobola okufaananyiriza omulembe ogwo na guno olwaleero bwe tulina obukadde n'obukadde bw'abantu abeegatta ku makanisa, tulina mitwalo na mitwalo. Naye Katonda kawansi okubeera mu kkanisa ye nate n'okukola ebintu ebimu bye yakola luli okulabisibwa nti abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. Kyokka abantu ne bakikuba amabega bulijjo, abamu nga baagala okubeera abetutumu, abamu nga beewala okulondawo. Abantu kibakakatako, oteekwa okukola okulondawo, toyinza butabaako na ludda. Oteekwa okugamba nti ye oba nedda. Tolifuluma mulyango ogwo ng'oli muntu y'omu nga bwe wayingidde. Tosobola kikola. Oteekwa okulondako. Londawo ku lwa Kristo enkya ya leero. Balowooza nti buli ekyali eky'omu kkanisa kyali kyakulokolebwa. Yesu yagamba nti omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo era batono nnyo abaliriraba. Leka mbalabule enkya ya leero, kanisa, mwegendereze. Kitu alaka seda lero, umulembe kwa fogo mtu kilibu kwa tuwe kore de, ugwe malirira, ugwe mnafusi kwa tulimu. Ekisera abasajja n'abakazi bwe bayimirira mu makanisa, ne batuula ne mu ntebe, ne bayimba ennyimba za Katonda, kyokka ne bafuluma ekkanisa eyo, ne bafuweta sigala, ne banywa n'omwenge, ne bagenda mu ndongo, ne banyumirwa ebintu by'ensi, ne boogera eby'okubalaata ebikyafu ebivundu, ate ne bayita abakristaayo. Abasajja n'abakazi bwe basobolera okuva ku kituuti oba mu kkanisa n'okuva mu kifo ekirimu amaanyi ag'okuzuukira, akabonero ako akamasiya we kalabisibwa mu makkati gaabwe, ne batabeera bitonde bijja mu Kristo, wabaawo ekikyamu ng'ate empapula z'amawulire zibivumirira n'okuva ku lubalama okutuuka ku lubalama, erudda n'erudda, okuva mu bitundu eby'obunyogovu eby'omu bukiika kkono okutuuka mu bibira eby'ebbugumu eby'omu bukiika ddyo. Katonda akituma naye abantu lubeerera bakisambajja. Kati ki kye tusobola okwogera? Ki kye tuyinza okukola? Tuddayo eri ebyawandiikibwa we yagambira nti omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo era batono abaliriraba. Yagamba nti nga bwe kyali mu biro bya Nuuwa, bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu. Muwulirize, mu biro bya Nuuwa ensi yali ejjudde abantu nga bw'eri leero. Sayansi waabwe yali asinga ku waffe. Bazimba zi sphinxi ne zi piramidi, ne bakola ebintu bye tutasobola kukola leero. Abantu abasukkulumye, ab'ekitalo, abagezi. Ate jjukira nti sayansi leero agamba nti wabula eddakiika emu okuwera ettumbi.
Before the clock strikes the dead hour.
Eddakiika ebulemu esaawa ey'okufa ekoone buyise nnyo n'okusinga bwe tulowooza. Nsuubira nti nkakasa nti Omwoyo Omutukuvu ekyajja kukinyiikiza mu mutima gwa buli mukkiriza nga mu biro bya Nuuwa. Bameka abaalokolebwa mu nnaku za Nuuwa mu mulembe ogwo gwonna? Munaana. Munaana okuva mu bukadde obungi. Yagamba nti bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu. Era nga bwe kyali mu biro bya Sodoma, bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu. Okuva mitwalo n'emitwalo, basatu be baalokolebwa. Oyinza okuŋŋamba kati nti, mubuulizi, ate bali enkumi n'enkumi abalijja naye. Kati owooluganda, abo baakuŋŋaanyizibwa okuva mu mirembe mingi. Ndyewuunya abantu abawera ddazini bwe baliva mu mulembe guno. Omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo era batono abaliriraba. Manya amakanisa kye gagamba nti bw'oteeka erinnya lyo mu kitabo n'ofuuka mmemba, kino kiba kiwedde. Tewaliyo kyawandiikibwa bwe kityo. Buli kimu bwe kiwandiikibwa erinnya lyakyo mu kitabo ne mu kkanisa, wajja kubeerawo obuwumbi obukubisiddwamu obuwumbi, emirundi buwumbi. Buli kimu kijja kuyingira, kitegeeza emyoyo gyonna egya buli ngeri gijja kubeerayo. Kati awo eggulu liribeera mu mbeera ki? Kirowoozeeko kati. Ng'omuntu omu bw'ayinza okuŋŋamba nti, kati lindako katono w'oluganda Branham, gundi namuwulira ng'ayogera mu nnimi, manya ajja kugenda. Ekyo tekitegeeza n'akatono nti ajja kugenda. Pawulo yagamba mu Bakolinso ekisooka 13 nti, ne bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba na kwagala, mba sirina kye ndi. Nagenda mu lukuŋŋaana lwa gundi, nga yakola emirimu egy'amaanyi egy'ekitalo, namulaba ng'azibula abaziba amaaso, era akyasobola okubula. Bangi balijja gye ndi ku lunaku luli ne bagamba nti, Mukama, saabuulira mu linnya lyo, saalagula? Saagoba mu linnya lyo emyoyo emibi? Saakola mu linnya lyo emirimu egy'ekitalo? Alibagamba nti, muve we ndi mmwe abaakola eby'obujeemu, sibamanyangako. Omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo era batono abaliriraba. Muleke mbaweeyo ku kuteebereza okunaabeewuunyisa. Okusinziira ku sayansi akwata ku by'ekisawo, mu kibuga kya Chicago, okusinziira ku kunoonyereza kw'abasawo, kulaga nti waliwo ensonga z'okuggyamu embuto 300,000 mu Chicago wokka mu buli nnaku 3. abasawo ze bafuna. Buweke bumeka buno n'ebintu bye bamira okujjamu embuto. Okunoonyereza kulaga nti mu Amerika abaana bazaalibwa nga beeboolereze basingira wala obungi abo abazaalibwa mu bufumbo obutukuvu. Obadde okimanyi nti Bayibuli egamba mu kyamateeka 14 olw'okubiri nti omwana omwebolereze kyatwalanga emyaka 40 eky'okuggwaawo. Abaana baabwe tebasobola kuyimirira mu kkuŋŋaaniro lya Mukama. Emyaka 40 emirembe 10, emyaka 40 gwe mulembe. Jjajja waabwe yali mwana mwebolereze takkirizibwa. Kati kiki? Ndaga we kyali kikyusiddwa. Ekyo kitulaga ki? Era kati abaana abeeboolereze olw'obwenzi n'abakazi aboonoonefu abatambula ku nguudo nga bambadde ng'abasajja, ng'ate ekyo kya muzizo mu maaso ga Katonda, abanywi ba sigala, abanywi b'ebitamiiza, abeeyita abakulisitaayo, kitalo oba malaaya abo. Ekyo kituufu. Bwe bamala ne beeyita abakulisitaayo, tekyewuunyisa Yesu yagamba nti omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo, naye batono abaliriraba. Tebasobola kwekkakkanya, bakakanyavu. Mulabe Dawudi bwe yategeezebwa ekibi kye kye yali akoze. Mangu ddala yeenenya era Katonda yamwagala olw'ekyo. Bwe bagambe ku bibi byabwe, bajja kugamba nti siriddamu kuyingira wano. Lwaki? Balina ebifo bingi eby'okugendamu. Basobola okugenda mu ezo empuku ezitakkirizibwa gye basobola okugumiikiriza ebintu ng'ebyo. Naye ekiseera kituusa ababuulizi bambale ebyokulwanyisa bya Katonda byonna, babuulire ekigambo awatali kwekkiriranya enjiri. Abantu bateekwa okwewombeeka. Tewakyaliwo obwesimbu mu bakulisitaayo n'akatono. Baagala gamba nti ndi mu Methodist, ndi mu Baptist, ndi mu Pentecote. Ekyo tekirina kye kitegeeza eri Katonda. Nayogera mu nnimi, nakola ebyamagero. Essira lyonna tuliteeka ku ebyo, ng'ate ebyo bye bimu ku bintu ebisinga okuziba amaaso bye basobola okukola. Mazima, enkuba etonnya ku batuukirivu ne ku batali batuukirivu. Enkuba efukirira ekirime nga bw'efukirira ebiddoddo, Roy. Enkuba y'emu Omwoyo Mutukuvu y'omwaka ku bantu. Ekyo era tekitegeeza obutonde bwabwe buteekwa okukyuka okuviira ddala munda okudda ku ngulu. So si kulabisa okw'okungulu oba okwoleka, naye omwoyo w'omunda owa Katonda omulamu afuula omuntu oyo ekitonde ekijja n'awombeeka omutima gw'omusajja oyo oba omukazi oyo mu maaso ga Katonda. Ogamba nti mubuulize, ogezaako okuŋŋamba nti obuusabuusa oba ddaziini y'abantu baliva mu bukadde buno n'obuwumbi bw'abantu obuna abali mu nsi mbuusabuusa oba nga baliwera eddaziini abaligenda mu kwakulibwa? Kirowoozeeko, mbagamba Yesu kye yayogera wano mu Njiri. Kirowoozeeko, kituuseewa? Kubanga obwonoonefu bwayingira mu bantu, abaana beeboolereze ne batandika okuzaalibwa, ekyo kibajjamu. Olaba, tusobola okuyimirira wano okumala essaawa n'essaawa nga tulaga ebintu ebyo. Era okukiraba nti tuli mu mulembe gw'abantu omwonoonefu omukolimire oguvunza okutuukira ddala ku ntobo. Ky'ova olaba tebasobola kulaba bubonero bwonna. Ky'ova olaba tebaagala kuwulira njiri. Bakakanyavu, naye ate nga bannaddiini nnyo era banyiikivu. Ekyo Yesu kye yakyogera nti Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma baliba bakakanyavu, abeegulumiza, abaagala amasanyu okusinga Katonda, abatatabagana, abateegendereza, abakambwe, abanyooma, abo abakola obulungi nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda. Okiraba? Osobola okuleekaana ddala. Osobola okwogera mu nnimi ddala. Okukkiriza kujja goba emizimu ddala. Naye ekyo si kye twogerako. Kati awo oyinza okuŋŋamba nti ow'oluganda Branham kabonero ki akalaga omukulisitaayo? Ani alirokolebwa? Olirokolebwa ow'oluganda Branham? Ekyo nakikwasa Katonda. Simanyi. Nzikiriza nti ndi mulokole. Ngerageranya obulamu bwange buli lunaku n'ekigambo. Bwe buba tebukwatagana na kigambo kino, awaba wechichamu nteko kudayo nentereza kalo gamba nti owoluganda Branham abantu bebogera munnimi ekyo tekitegeeza nti balokolebwa nedda sebu nedda nakatono kulideko kubalogo n'abaganga nga bogera munnimi ebintu byonna ebitaliimu ndabye ku bantu abogera munnimi naye ne bebaka ne baka abasajja ndabye ku bantu abogera munnimi ne babuukabuuka ne baleekaana gy'oli nti ennyumba ekutta omuliro naye ne bagenda ne bakola ebintu ebyamankwetu ne babba ne balimba na buli kimu kyonna oyinza otya okukisuubira nedda ssebo nga bannakkanisa badiikoni mu kkanisa nga banyiikivu nga bwe kisoboka lwaki olowooza bakkiriza n'ogula obuguza amafuta ku sande nedda naye ku bbalaza ne bakola ekintu ekikyafu era ekivundu era eky'obugwenyufu katonda atuula mu mutima so si kungulu kintu ekiva mu mutima omulyango mufunda n'ekkubo lyakanyigo era batono abaliriraba nga bwe kyali mu nnaku za Nuuwa 8 okuva mu bukadde n'obukadde obwo nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma 3 okuva mu bukadde n'obukadde bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu era olaba obuvundu bwe tulimu olaba engeri buli kufumiitiriza kw'omuntu agenda ebweruayo sitaani n'akozesa ababuuliza bakalabakalaba ne bayimirira mu kituuti ne baleka abantu ne bayinaayina buli omuntu yagamba nti sisobola kukwaniriza mu kituuti kyange oyinza okutabula abakazi bange nedda baatabuka dda kyandibakomezaawo mu ntegeera yaabwe entuufu nga mbagamba okulekerawo okwambala engoye zino n'ebintu ebirala ate kale wateekwa okubaawo omuntu akikola nagamba mukyala wange nti ntabuse omutwe nze kennyini ngudde eddalu oba kikyamu ki ekindiko munda munze mulimu ekintu ekitasobola kusirika nteeka okukyogera sifaayo omulala yenna kikyagamba bagamba nti ogenda kwonoona obuweereza bwo kale obuweereza bwonna enjiri bwenayonoona busaanidde okwonoonebwa katonda atuwa obuvumu okuyimirira ku lw'ekyo ekyamazima era twogere amazima gaakyo kibi kya nsonyi omulyango mufunda yesu bwe yagamba n'ekkubo lyakanyigo kati mwe abalowooleza mu bukadde n'obukadde nga mwena abamesodisiti ababaputisiti abapulesibeteriyani abapentekoote muliyingira mulirimbibwa ku lunaku luli yesu yagamba nti bangi balijja ne batuula mu bwakabaka ne bagamba nti nineddembe okubeera wano n'agamba nti naye abaana b'obwakabaka bali bagobera ebweru awali bokka abaana okukuba ebiwoobe n'okuluma obujiji osaanidde weekebera enkya ya leero mu kristaayo walibaawo obukadde n'obukadde emirundi 10 nga bukubisiddwamu obuwumbi n'obuwumbi obwabeeyita bakristaayo ng'era bakuukuutivu mu bulamu bwabwe abataliyingira mu mulyango yesu bw'ati bwe yagamba bameka abaliyingira simanyi bameka abaliyingira kimu kyokka nti katonda nsaba mbeera omu ku bo kyekyo ye mulamuzi nsaba mbeera omu ku bo ogamba nti owooluganda Branham kati omanyi otya ng'oli mukristaayo simanyi naye leka nkubuulire ekyawandiikibwa kye kigamba nkakasa nti okikkiriza ekyo omwoyo omutukuvu bwe yatumibwa ku nsi katonda yayogera okuyita mu mwoyo omutukuvu yatuma malayika okusooka n'agamba nti genda oyite mu kibuga era mu bantu oteeke akabonero ku byenyi byabo abasinda era abakaaba olw'ebyemizizo nga bagolola ebintu ebyo ekyomuzizo kye ki ye mukazi ayambala ekyambalo ky'omusajja katonda kimuleetera okwenyinyala wali obaddeko awali ekintu eky'omuzizo engeri y'ekikwenyinyazaamu tosobola kukigumiikiriza n'omukazi ayambala ekyambalo ky'omusajja bw'atyo bw'aleetera katonda okuwulira oyinza okuyimba mu kwaya oyinza okusaba buli lunaku n'oleekaana buli lunaku oba n'obeerawo ku lwa katonda buli lunaku naye ng'osingibwa omusango mu maaso ga katonda ekyo kyennyini ekyawandiikibwa kye kigamba eky'omuzizo era ababawagira ebiringa ebyo baligabanira wamu nabyo katonda atuwa ekisa okuwakanya ebiringa ebyo bwe kiba kikwetagisa kuyimirira wekka yimirirawo onyweze ekigambo kya katonda mu mukono gwo tekiriremererwa kati tutuuse mu kiseera ng'ebyomuzizo by'abantu era malayika azzemu okgenda nga ssaako akabonero nate noonyezaayo omuntu omu mu Jeffersonville bw'oba oyagala okumanya anaagenda Nonyezayo omuntu omu kibuga kyaffe asinda n'akaaba nga bulijjo atawaanyizibwa era azitoowererwa ng'asaba olw'ebyomuzizi ebikolebwa mu kibuga. Osobola okuwanika omukono gwo n'obaako omuntu gw'osemba? Katitwala ekyawandiikibwa kino nti omulyango mufunda ne ku buli akanyigo eridda mu bulamu. Batono nnyo abaliriraba be bo bokka abalina okusibwako akabonero. Bangi nnyo bensobola okulaga abagenda ku kanisa, bangi nnyo bensobola okulaga abayimba mu kwaya, bangi nnyo bensobola okulaga abasomesa Sunday school, bangi nnyo bensobola okulaga abakulembera ebibiina eby'amaanyi, bangi nnyo bensobola okulaga abaleekaana, bangi nnyo aboogera mu nnimi, bangi nnyo abali mu mulimu gw'enjiri. Naye ndagaayo omu nga munda ddala mu mutima gwe atawaanyizibwa olw'ebibi by'ensi. Ndagaayo omubuulizi asobola okuyimirira leero n'anenya ebibiina by'amadiini ebyo. Ndagaayo omubuulizi anaayimirira n'ayogera ebintu n'anenya ebibiina by'amadiini. Tekamutanda, ajja kugobebwa, awo wajja ekyokulya. Ky'ova olaba Billy Graham yagamba Jack Moore, yagamba tolaba engeri enkuŋŋaana zange gye zirimu, n'agamba nti si mu Baptisti ate si mu Methodisti oba mu Pentekooti, n'agamba nti bonna bamuwakanya. Mazima sigamba nti ensonga lwaki njogedde sisobola kukyogerera mu lujjudde lw'abantu. Nkyogera eri kanisa yange. Ndi mu kutawaanyizibwa kubanga ekiseera ekyogezesebwa kintuuseeko. Bagamba nti bw'onajja tewali buzibu, naye tobaako nakyokyogerako ekyo. Kisingako n'osirika. Nja kubuulira ekyo Katonda ky'anaabaŋŋambye mbuulire. Kituufu, omu ku abo munaana ajja kubaako awantu awamu waali, omu ku bo ajja kubaako awantu awamu waali, naye ku lunaku luli saagala gunsinga olw'okugamba nti nekkiriranye olw'ekiyiiye kyonna oba enjigiriza y'ekkanisa yonna oba ekibiina ky'eddiini kyonna. Mbuulidde amazima. Bagamba nti lwaki obuweereza bwo obw'oluganda Branham obulabika okuba obw'amaanyi, lwaki tebusaasaanira ku misinde ng'obw'abasajja abaana abalala bwe bukola? Kyekyo kyennyini awo. Kyekyo ŋŋenda mu kibuga olowooza nti aba Assemblies of God banaakolagana nange? Singa bwe nzikiriza tebakolagana nange. Nyinza okufunayo omu buli luvannyuma lw'ekiseera. Olowooza abamethodisti banaakolagana nange? Gezaako olabe. Beera maneja wange okumala wiiki emu. Bw'ogendayo ojja kgendayo mu linnya lya Yesu. Kituufu. Weewaawo bakuyita n'ogendayo. Kituufu. Ne bakuteeka mu kifo nga tolina ngeri yonna gy'ogenda kukwataganamu nabo mu buli ngeri. Kati bw'ovaawo ne bagamba nti ha, kati owooluganda Branham alinako ekikyamu katono ku bwongo manyi. Bwe mbanga nina ekikyamu ku bwongo, kitegeeza Bayibuli nkyamu mu njigiriza. Ekyo Bayibuli kye yayogera. Ye ssebo, wekkaanye. Yesu yagamba nti lwaki mumpita Beeruzebuli? Sulemaani mwamukkiriza akabonero ke ak'okwawula emyoyo. Mwakkiriza ebiseera bye. Kabaka omukazi ow'omukiikaddyo yava mu bitundu by'ewala eby'ensi okulaba ekirabo ekyo. Era yakikkiriza bwe yakiraba. Kyokka ate mmwe mutuula ne mukitunuulira buli lunaku, naye ate ne mutakikkiriza. Ne baganda be bennyini tebaamukkiriza. Baamugamba nti genda ku mbaga, n'agamba nti naye sigenda kati. N'ayita mu kkubo eddala. Kubanga baganda be bennyini tebaamukkiriza. Ekyo kituufu. Omulyango mufunda ne kkubo lya kanyigo, era batono nnyo abaliriraba. Bwe kyatuuka ku bayigirizwa, bwe baatuuka okwolekanya obwanga, baali ludda wa? Omukazi n'omusajja be bayimirira ku mabbali g'omusaalaba ne beeyoleka naye, Yokaana wamu ne Maliyamu. Abalala bonna baali bagenze. Kuno kwe kwolekanya obwanga. Kino ky'ekiseera. Ky'ekiseera Katonda w'akolera ebintu. Ky'ekiseera nga Masiya ali ku nsi. Ky'ekiseera amaanyi ga Katonda we gatambulira mu makkati g'abantu. Naye babayita batukuvu, abeevulunga, bazoole, balalu, ebintu ng'ebyo. Naye ekiseera kituuse. Mazima walibaawo okuyiibwa okw'amaanyi ku lunaku lw'omusango. Omuyisa w'omwenge amanyi w'alibeera ku lunaku lw'omusango. Ne lujuuju amanyi w'alibeera. Ne malaaya naye amanyi w'aliyimirira. N'omukubi wa zaala amanyi w'aliyimirira. N'omunywi w'omwenge naye amanyi w'ali bayimiridde. Taliyiibwa. Naye awalibeera okuyiibwa be bo abaalowoozanga nti baali batuufu. Awo we waliba okuyiibwa. Bwe balituuka waggulu eri ne bagamba nti ddala twagoba emizimu mu linnya lyo, tuli babuulizi, tuva mu kanisa gundi, twakola ebyamagero eby'amaanyi. Nga twabuulira. Kubanga nali muwanika mu kanisa, nali mulabirizi, nali kino. Muve wendi mmwe mwenna abaakola eby'obujeemu, sibamanyanga nako. chicho oko kwe kuyibwa yagamba nti abana babana babwe bali ingira ne batula mu akabaka ne bagamba nti tuline dembo kubera wano ne bali suliwa mu kizikiza ekyebweru awali bokaba nokuba ebiwobe nokuluma obujiji umuliango mufunda nekubo lya kanyigo eridambulamu batono nyo abaliriraba erimu abantu banga abagalwa encha ya lero mulirize kino kino saki ya buyiya mvunanyizibwa kuchogera kyecho kache mvunanyizibwa basiri bulirayo bakabulala bonambulamu bwange agoge mazima wagenda kulokolebwa abantu batono nyo ekyo mukijukire batono nyo ddala gwebera omukubo bebani oluganda Branham simanyi tewali mulala yenna amanyi tukola obulokozi bwaffefe nnyini n'okutya n'okkankana naye gwe terera ne Katonda omutima gwe guba nga tegukuba kusinziira ku Bayibuli eyo awo waba waliwo ekikyamu si nsonga ekkanisa yeyogera ki tosobola kuyingirira ku ekyo oteekwa kuyingirira ku ekyo Katonda kye yayogera kino kyekitabo mwowulira mulirwa Bayibuli kinywerereko ogamba nti kale nabatizibwa mu linnya lya Mukama Yesu ekyo kituufu eyo Bayibuli naye obulamu obwo bwe butakigoberera tekyakugasa okubatizibwa ogamba nti kale nafuna omwoyo omutukuvu ekyo kirungi ekyo kye wali oteekwa okukola naye obulamu bwe bwate buliimu jjukira nti omuddu ogufuna amaanyi ge gamu agagwa ku ngano okugikuza galeetera omuddu okuleekaana nagwo omuddu guno omuto gwesimba butengerera nga musanyufu ng'engano bweba ekyo kituufu bibeerawo ku bulamu bwe bumu era omwonoonyi asobola okubeera mu kubeerawo kwa Katonda n'aleekaana obuwanguzi era n'abeerawo ng'omukulisitaayo naye bw'atabaawo kyanjawulo mu mutima asobola okubeera n'amaanyi ge gamu okugoba emyoyo emibi Yesu bw'atyo bwe yagamba asobola okubuulira enjiri bulungi nnyo ng'ombuliza omulala yenna bw'agibuulira kyekyo kyennyini Yesu kye yagamba Bayibuli kyeyigiriza Yesu ssebo ne bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika ne bwe mpayo omubiri gwange okwokebwa nga saddaaka ne ngabira abaavu byonna bye nnina nga nnina okukkiriza okuggyawo ensozi ne nkola bino byonna ne mbuulira mu linnya lye ne ngoba emizimu mu linnya lye yagamba nti sirina kye ndi kale ayinza okubikola naye nga talina kyali mukitegeera kati ekyokukola kiri nti okuviira ddala mu mutima gwo beera mu kristaayo kati yingira mu mulyango omufunda kubanga ekkubo gaze eridda mu kuzikirira era bukadde emirundi bukadde mulembe guno obw'abakkiriza abajja okuliyingiramu kubanga omulyango omufunda n'ekkubo lya kanyigo gwe ne kristo mwekka ekkubo lya kanyigo eridda mu bulamu era batono nnyo ddala abanaaliraba kati ebyo bye bigambo bya mukama waffe abaffe yali akola ki ng'ayimiridde awo ayawula ebirowoozo byabwe n'agamba nti oyo Beeruzebuli kale ayinza atya okubeera Katonda muntu amagezi gano gavaawa bwe batyo bwe baayogera mu kibuga kye mwennyini bw'otambula mu kibuga wano kirabikanga kino si kyogera kubanyooma bantu mmwe muli bakulisitaayo munjagala otambula mu kibuga wano ne kirabikanga amaanyi ga sitaani agakutomera ogwe wansi ekifo kino kyasalirwa omusango ekibuga kino kyasalirwa omusango kiki Billy Graham kye yayogera bwe yayingira Louisville yagamba nti ekyo kyekifo ekikyasinza okubeeramu amaanyi g'emizimu kye yali alabye mu bulamu bwe yakiteeka mu mawulire n'agamba nti osobola okuwulira okunyigirizibwa kwa sitaani mazima nange nsobola okuwulira lwaki wano we waka wange Yesu bwe yaddayo ewaka waabwe yagamba nti emirimu mingi egy'amaanyi gy'ataasobola kukola olw'obutakkiriza bwabwe yagamba nti nabbi tamulwa kitiibwa omubuulizi okugyako mu nsi yewaabwe mu bantu be okiraba tosobola kukyebeera ekyawandiikibwa bwe kigamba okiraba kati bw'otambula mu kibuga wano ate temuŋŋamba nti sisobola kukitegeera sisinkana abantu abankwata mu ngalo ne bagamba nti owooluganda Branham nkwagala ate ng'okimanyi nti bulimba ng'okimanyi bulimba Katonda bw'aba asobola okuŋŋamba ebirowoozo by'omu mutima lwaki aba tasobola kuŋŋamba ekyo mazima ate mu makati g'abantu bo bennyini mu kibuga bwe bakulaba ne bagamba nti kale omanyi ninawe nalabye ekintu bwe kiti ne bwe kiti wa kyabadde wa enguluku omusajja oyo tumumanyi okiwulira muleke mbabuulire lekebwo wajewo omuntu atakwagala nnyo kiri awo atuleko mu nnyumba yo katono owulire neewulire eyo etali nnungi kati ekyo kikubisemu emirundi 1,400 olyoke ofune kyenjogerako ate n'oyingira mu kifo nga buli muntu akwagala enneewulire eyo ey'okwanirizibwa yokka bannange oyagala osigalawo olubeerera okiraba kyekyo okiraba mwoyo ate abantu tebamanyi kiki kyekiri beewuunya lwaki abantu boonooneddwa nnyo kiki ekireetera abakazi abantu balamu kiki ekireetera abakazi abantu balamu okwambala engoye ze ezitasaana ne batambula kiki ekibaleetera ne kaakati ng'obudde bukyanyogoga abawala abatabi emyaka 16 nga bambadde engoye ze batasaanidde na kwambala maaso g'abannyaabwe. Naye nga bali ku luguudo kiri nti omwana oyo si ensonga, omwana oyo tamanyi ky'akola, naye olw'okubanga ombuliza omu kituuti alemeddwa okola omulimu gwe. Ekyo kituufu ddala, mazima. Abakazi batambula ku nguudo nga bonna bambadde mu ngeri esikiriza n'ebintu bwe bityo, aboonoonyi ne babatunuulira, naye ng'omukazi oyo takimanyi nti alina omusango ng'eyeebase n'omusajja oyo mbuliwo. Yesu bw'atyo bwe yagamba. Yesu yagamba nti buli muntu atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okwenda naye mu mutima gwe, era alikyanukulira ku lunaku olw'omusango. Omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo. Manyi mulowooza nti ndi musajja mukalubo. Siri mukalubo, ndi muganda wammwe era mbaagala. Buka obusungu obugenda okujja. Genda ku musalaba okaabe okutuusa ng'omutima gwo ogujjuziddwa n'omwoyo omutukuvu. Anaakutuusa okuva ku bintu byonna eby'ensi. Otambulire mu kutya Katonda mu maaso ge ng'omutima gwo ogubu gujja ku lulwe. Kwagala si kutuukiriza luwalo. Kristo si kutuukiriza luwalo. Okuweereza Kristo, okwagala kwe kuweereza Kristo, kukusindiikiriza, kukuwaliriza, okutuusa nga buli ntu nnunsi y'obulamu bwo ekubira wamu naye. Awo olabira ekibi. Era yakaabira ku nsi kyanakuwaza Katonda mu nnaku za Nuuwa bwe yatunuulira emitima. Era Yesu yatuula waggulu ku lusozi n'agamba nti, "Yerusaalemi, Yerusaalemi, emirundi emeka gye nayagala okukuŋŋaanya, naye ekiseera kyo kituuse n'ennyumba yerekeddwa kifulukwa." Bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana wa Katonda, emitima gy'abakkiriza ab'amazima mimenyefu. Alaba nga kati wateekwa okubaawo okudda obuggya nga kwera eggwanga lino. Kuyinza kutya okubeerawo okuyita mu bibiina by'abeeboolereze? Kisoboka kitya ng'okusooka kwa byonna baasalirwa dde omusango? Obwakabaka bwa Katonda bulinga omusajja eyasuula akatimba mu nnyanja, era bwe yakajjaayo yalinamu enfudu, obufudu, emisota, ebikere n'ebyennyanja. Tekyali eri ye okusalawo kiriwo ekikwatibwa, yabisuula busuuzi ku lubalama. Ekyo enjiri kyekola. Ekyo kye tukola Billy Graham, Oral Roberts, nange n'ababuuliza abalala bonna ababuulira enjiri. Tukakasuka ne tukajjayo nti, "Baba no Mukama." Naye ekyo kye tuba tukola buli kiseera. Tukizuula nti oba tonnakomawo nate nga baddeyo dda mu kidiba nate. Kiki? Okusooka kwa byonna yali nfudu ey'omu mazzi. Ekyo tekyamukyusa ekyokwatibwa mu katimba k'enjiri. Okusooka kwa byonna yali nfudu ey'omu mazzi. Okusooka kwa byonna yali kafuduka mu mazzi. Okusooka kwa byonna yali musota. Yali munnanfuusi nga tannajja mu kkanisa. Teyalina na kuyaayana kwa kulekeraawo okutamiira kwe na kuzannya zaala n'okufuuwa sigala n'okulimba n'okubba. Yajja lwakuba yali atya geyeena. Oba weesembereza geyeena okusinga luli bw'okola ekyo. Kituufu, omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo, era batono nnyo abaliriraba. Tusabe. Mukama, nkebera Mukama, sala omusango gwange kati Mukama, tonganya kujja mu kusalirwa musango mu maaso go nga mmaze okubuulira bwe nti. Bwe wabaawo ekintu kyonna ekitali kirongoofu mu nze Mukama, kiggyeewo nkwegayiridde. Tulaba ebiro bye tulimu ng'abasajja n'abakazi beeyongera okukakanyala. Baswavu, wagamba lumu nti tewakyalina kukwatibwa nsonyi mbawala ba Sayuuni. Okwegendereza kwabwe kwabagwerako ddala n'okutuusa nti tebakyakwatibwa nsonyi n'akatono. Ayi Mukama, mukirowoozeeko. Era tegeera nti essaawa ey'emitala eri ebala mu ddakiika endala emu oba bbiri, okuzikiriza okw'amaanyi kujja kutuuka, awoleka omugwagwa asigale nga mugwagwa. Katonda, tugolokose ffenna enkya ya leero. Tunyeenye Mukama, tulaba obubonero nga bulabika. Amaaso gaffe tugakanudde okulaba ekyo. Tulaba obukadde Mukama, abakyuse ne badda emabega. Neewuunya, kiki kyennyinza okukola? Kiki kyennyinza okukola, ayi Mukama? Waliwo ekintu kyonna Mukama? Bwe kiba kyetaagisa kweyongera kubuulira, kweyongera kusaba, okweyongera mu kintu kyonna, nyamba Mukama, nsobole okuleeta obubaka eri abantu. Ki kyennyinza okukola? Neera babeera babugaana bulijjo okola obubonero bwo obw'amaanyi n'okola ebyewuunyisa byo, neera abantu basigala bagenda mu maaso. Kiriba ekityo nti ekyawandiikibwa kyo kisobole okutuukirira, kye kiseera nti tewali muntu asobola kujja gye ndi wabula nga Kitange yamuwaludde. Era abo bonna Kitange be yampa balijja gye ndi. Mukama Katonda, nsaba enkya ya leero nti abantu bagolokoke era balabe akabonero kano akasembayo ak'ensi. Nisaba Katonda, nti obeko necho wa abantu. Uwa mkisa abantu wa nabato nabali wa nincha ya alero. Katonda, tandika na Uganda nive, mukama, uonyo mubiri gwe. Mulwadde nincha ya alero, mukama, olubuto olumutawanya. Nisaba mkono guo guonya, gumukomeko, siku ule meme ye. Katonda, tambula mu kibiina kino. Waliwo wano abasajja n'abakazi b'ennyinza obutaddamu kulaba okutuusa ku lunaku luli ku lw'omusango lwe ndyanukulira. Naye nsomye ekigambo kyo nti omulyango mufunda n'ekkubo lya kanyigo era batononye abaliriraba. Ayi Mukama, leka bano babeere abatono abo abamu ku bo. Onaakikola Mukama, nsaba okikolere buli muntu ali wano. Nsaba ng'omuntu bw'ayinza okusaba Mukama. Abantu bano basobola okunkolera ekintu kyonna ekikwatagana n'okunnyamba. Singa mbadde muyala balindiisizza. Singa mbadde neetaaga suuti bandigiguze. Baligenze bonna wamu ne bangulira emmotoka okubuulira enjiri. Basobola okukola ekintu kyonna ekikwatagana n'ebyo. Ayi Kitaffe, kebera emmeeme zaabwe enkya ya leero. Nkusaba kikole era nsaba beekebere mu maaso go. Simanyi, nzikiriza nti buli omu ku boyo omu ku balonde bali. Era mbaliraamu nange Mukama. Era bw'aba ensonga yonna mu nze eyandinnemesezza okubeeramu, Mukama, gwe gimbikkulire. Nja kugitereerezaawo kati. Njagala kubeera mukakafu Mukama, kibeere nti ku makya gali tewalibaawo omutawaana gwonna ku mugga. Njagala nnyingire ku lunaku luli, era simanyi oba luli baddi, luyinza n'okubeera olwaleero. Kale nnyamba mmanye, yamba abantu bano bamanye. Era bwe tulaba emitima gyaffe nga tegifaayo, tunyumira obubaka obulungi okubuuliriza ku leediyo oba ogenda ku kanisa. Tusima obubaka obulungi. Tetufaayo kwogera ku Yesu wantu wonna. Naye Mukama, ekibimu kukunnyo gye tuli okutuusa nti kireeta amaziga mu maaso gaffe n'okusinda n'okukaaba n'okukirwanyisa buli kimu eby'emizizo ebikolebwa mu kibuga. Mukama, nsaba malayika wa Katonda ekya kitulabeko era tuseeko akabonero. Kituwe Mukama. Weewaawo jangu Mukama Yesu, kati oteeketeeka emitima gyaffe era otuwa obubonero obwo obutuufu nti oli mu makati gaffe, tusobole okumanya nti tufuna akabonero akasembayo ng'enkomerero y'omulembe guno tennaba. Era tulaba obwebolereze ng'abasajja mu ggwanga bazaala abaana mu baka abasajja ng'abawala abato ku nguudo nga 10-10 bagobebwa mu masomero buli mwaka olw'okufuna embuto nga bakyali bato. Era tewali kuwa kitiibwa n'engeri abakazi gye bafuuse obutwa bo bennyini okuyita mu kufuuwa sigala n'okunywa omwenge ne televizoni n'ebirala ebiri mu kwonoona ebirowoozo by'abaana abato. Ayi Mukama, kinaatuusaawa ng'ate gwe oli Katonda omutukuvu? Ayi Kitaffe, mpulira mu ngeri etali ya bulijjo enkya ya leero nti waliwo ekiteekwa okukolebwa mangu ddala Mukama. Simanyi kyakwogera naye nsaba Mukama nti oteeke emitima gyaffe eky'okukola. Tusaba otuwe ebintu bino Mukama, tubisaba mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekiseera kinaatera okutuuka. Buli muntu alina amagezi ategeera, akimanyi nti waliwo kinaatera okubaawo. Tewaliwo muntu mu kizimbe kinaategeera obulungi, atamanyi nti ensi eno tekyasobola kubeerawo mu mbeera eno. Tetukyasobola kubeerawo ab'emikwano. Tewaliwo kintu n'ekimu nga musumba wammwe era muganda wammwe. Tewaliwo kintu n'ekimu kye nsobola kubasongerako enkya ya leero wabula Yesu Kristo. Tewaliwo kintu kyonna kye mmanyi. Mulowooze ku bintu ebyalagulwa okubaawo ng'okwakulibwa tekunnabaawo. Buli kintu kye mmanyiiko kyamala dda okutuukirizibwa. Mugamba nti ate akabonero k'ensolo ako kaakujja mu kibonyoobonyo. Ekkanisa eriba emaze okutwalibwa mu kiseera ekyo. Tekiryetaagisa kubasaako kabonero bano. Bano baliba bagenze. Mukiraba? Okusibwako akabonero kugenda mu maaso kati. Okusibwako akabonero kwe kwoleka obulambe. Dukira eri Katonda. Dukira gy'ali mangu ddala. Simanyi oba enkya ya leero nga bwe tulindiridde wano katono era mpulira nga bwe muwulira. Nsobola okuwulira bwe muwulira buli omu ku mmwe agezaako okulowooza nti, ayi Katonda, nkeberera ddala. Mpulira bwentyo nange kitegeera nti obubaka nga buno mikwano abantu tebabwettanira nnyo obanenya n'obane oba obaleeterwa buleetezi okuggwamu amaanyi. Ekyo waliwo ateeka okukikola. Ŋŋamba nti oba singa abadde muntu mulala. Naye bwe kituuka nga nze nina okukikola, bwe mba nga nze nina okubeera omukazi akuuta, leka nkuute. Bwe mbeera, Dawudi yagamba nti waakiri mbeera ekisiimulirwako ebigere mu nnyumba ya Katonda okusinga okutuula mu weema z'ekibi. Ekyo kituufu. Kyonna Katonda ky'ayagala okole, kikole. Tokwatibwa nsonyi. Bwe wabaawo, ate jjukira nti nkimanyi nti ekyo kintu ky'amaanyi. Ogamba nti, Oluganda Branham, ogamba nti emmeme munana zokka ze zinaalokolebwa? Simanyi mmeka ezinaalokolebwa, sisobola kuziggamba. Naye kimu kye ŋŋamba, bagenda kubeera batono nnyo mu biro nga bino. Gwe lowoozaamu mu nnaku ziri mwe yali, bameka abaalokolebwa. Lowooza ku nnaku za Nuuwa ne ku nnaku za Lutti. Lutti n'abo bonna yagamba nti bwe kitebwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu. Kubanga omulyango mufunda ne kubo lya akanyigo. Okiraba, oyingirayo wekka wamu naye, mwekka. Okiraba, era batono nnyo abaliriraba. Bameka abakkiriza nti ago ge mazima g'enjiri. Yesu Kristo bwe yayogera nti, batono nnyo abaliriraba, batono nnyo ddala, beera omu ku batono abo. Nkimanyi ekyo kizibu kya kunyigiriza, era kinzibuwalira nange okukyogera, nga mpulira omukwano ogw'obuntu gye muli. Naye okwagala kwa Katonda kumpaliriza obbagamba. Kati, Omwoyo Mutukuvu y'omu yakola mu nnaku za Ibulayimu, yeyakola mu nnaku za Kristo, yasuubiza okubeera wano akole ekintu kye kimu, ali wano. Kati, bwe mba mbagambye mazima, Katonda avunaanyizibwa eri amazima ago. Bwe sikuuma kigambo kyange, mbeera situukiriza bye njogera. Bw'otakuuma kigambo kyo oba totuukiriza by'oyogera. Kati nnyinza okubaako ne kye nkusuubiza, naye ne sikikola. Naye nja kujja gy'oli nkutegeeze. Bw'oba olina ky'ommanja ne nkwekweka, mbeera munnanfuusi. Bwe nzija ne nkugamba nti ommanja naye sinnasobola kusasula, naye nja kola kyonna kye nsobola, awo nsonyi wano nnyamba. Mukiraba, ffenna tulina ebbanja eri Katonda. Tulina ebbanja ery'obulamu bwaffe gy'ali. Leka tubeere beesimbu mu ekyo. Ofuluma n'ogamba. Togamba nti, kale kati labayo, ndi mu Presbyterian, ndi mu Methodist, ndi mu Pentecote, ndi wa Church of God, ndi mu Nazareni, ndi wa Pilgrim Holiness. Tolowooza bw'otyo. Walibayo bangi bwe batyo mu Geyena. Gwe beera mu Kristaayo, mu Kristo. Bameka abagamba nti, Oluganda Branham, nzijukira mu kusaba kati, njagala kusituka, Katonda abawe omukisa. Mukama, olabye emikono gyabwe. Ekiseera kye kino, Omwoyo Mutukuvu ow'ekitiibwa aleese akasiriikiriro mu kizimbe kino enkya ya leero. Mpulira okubeerawo kwo. Kitegeera nti oli wano okussa ekitiibwa mu kigambo kyo, nti nze Mukama nze nsize era ndikifukirira amazzi emisana n'ekiro, omuntu yenna alimu okukisikula mu ngalo zange. Otumye ekigambo kyo okubaako n'ekyekikola era kijja kukola ekyo Mukama. Ebyawandiikibwa bigamba nti oba bumu jjo leero n'emirembe gyonna. Tebayinza kukkiriza abantu bali mu nnaku zo, tebayinza kukkiriza nti Omwoyo Mutukuvu yali mu ggwe. Era weefuula nga omuntu Katonda. Nga mu ekyo, gwe wali omwana wa Katonda eyazaalibwa embeerera, eyajja ku nsi okutununula okuva mu bibi byaffe. Era olw'okubanga baalaba Omwoyo wa Katonda mu ggwe, bagezaako okukifuula ekirala. N'obagamba Mukama nti, si nze nkola emirimu, wabula Kitange ali mu nze. Oyo y'akola emirimu. Bwe muyita Ibulayimu kitammwe, Ibulayimu yalaba olunaku lwange. Ddala yalulaba bwe yali ng'ayimiridde naye, yamulaba ng'akola emirimu egyo n'akabonero. Yalaba olunaku lwange n'asanyuka. Wagamba nti, muwaba olw'obutamanya kyawandiikibwa, newankubadde amaanyi ga Katonda, engeri Katonda gy'asobola okusiikiriza embeerera. N'ezaala omwana ow'obulenzi ng'azaaliddwa mbeerera, n'atuula mu bujjuvu bw'amaanyi ge, mu muntu oyo omu. N'engeri gye yasobola okuddira omusaayi ogwo gwe gumu okuva mu biri ogwo gwe yawaayo nga saddaaka, n'atukuza abantu, asobole mwene okubatuulamu, okwongera mu maaso omulimu gwe, okutuusa ku nkomerero y'okutuukirizibwa. Ayi Katonda, golokosa abantu bakirabe ekyo. Kituwe, lokola buli omu ayimusizza omukono gwe, longoosa emitima gyabwe. Mukama, emikono gyange ngiyimusizza, nongoosa ayi Mukama, eno nnyumba ya kugororwa, kino ky'ekifo tusaanidde okunaazibwa. Leka Omwoyo Mutukuvu atunaaze enkya ya leero, era atulongoose okuva mu bwonoonefu. Tusaba Mukama nti waleme kubaawo omuntu yenna afuluma wano wabula ng'ajuziddwa n'omwoyo wo. Oboolyawo wayinza obutabaawo okukyamuukirira kwonna ku ngulu bwe kinaabaawo. Naye mukama, yingira munda, susumbula kechi wawo, otulage chiche tuli mukama. Chituwe, uruvanyumo tujuze n'omwoyo wo, n'omutima omwesimbu era omulongoofu. Era mu kiseera kino eky'okuyigganyizibwa n'ebigezo ebikakali, ojja kweyongera okubeera omulungi era omwagalwa gye tuli, nga bwe tweyongerayo, nga tulindirira olunaku olwo, nga maziga gakulukutira ku matama gaffe olw'ebibi by'ekibuga. Leka Omwoyo Mutukuvu atunule wansi era agambe nti waliwo gwe nsobola okussaako akabonero, omukazi oyo wange, omusajja oyo wange.
Amen.
Kituwe mukama, leka kisangibwe mu makati ga ferero, tukisabye mu linnya lya Yesu. Amina.
When I come to the river at the ending of day and the last wind of sorrow have blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone.
Njagala kumumanya kati, kwata omukono gwange mukama ow'omuwendo, nkulembera, nsobozese okuyimirira. Leka nyimirira wano mukama, nga nwana na buli kimu kyonna ekikyamu, buli kimu kyonna ekirabika obubi. Sifaayo omuntu omulala yenna ky'agamba, leka nyimirire mukama, nga nkoze byonna bye nsobola okukola, nyamba nyimirire. Kwata omukono gwange obimpiseemu mukama, baako ky'okola, nsobozese okuyimirira. Ebintu ebyo bwe bijja, n'obugagga bw'ensi eno n'okwakaayakana kwayo kwonna, n'ekitiibwa kyayo, ziba amaaso gange gye biri. Leka ndabo yo yeke yamfirira. Bwe kibanga kyakunja kukanya na buli wa mukwano gwe nnina, bwe kibanga kyakuntu alako buli kimu kye nnina, ebyo tebina kibitegeeza n'akatono. Biwaayo byonna ku kyoto, kyekyo, leka nyimirire nga ndi mwesigwa. Era lumu empewo bw'erifuuwa ku maaso gange, ne ntegeera nti omutima gwange gugenze, n'ennaku zange ziweddeko, ng'ekiseera kyange kituuse nga kaadi yange eggyiddwa mu ssa, saagala kusomoka Yoludaani nzekka. Alibaawo, weewaawo, bwe ndiraba ekizikiza, alibaawo awo nga nnindiridde. Sirisomoka Yoludaani nzekka, bwe nnyimirira ku lulwe kati, aliyimirira ku lwange ku luli. Nja kubeerawo ku lw'oyo eyanfiirira, ng'obulamu bwange buliba bwa ssanyu, bwe ntyo bwe njagala okuyimirira. Nsuubira waliwo abalwadde wano, alina kaadi zonna ze yagabye, neerabiddemu. Baagabye kaadi, waliwo kaadi zonna ezaagabiddwa? Waliwo alina kaadi ey'okusabirwa? Tewali. Nindiridde ku Mwoyo Mutukuvu. Singa mukkiriza bukkiriza, mubeere bubeezi n'okukkiriza, temubuusabuusa. Katonda singa anambikulira ebizibu byammwe, kyonna kyebiri, simanyi, bw'oyimusa omukono gwo, tomanyi nange sikumanyi. Kati Katonda singa n'abikula wano, munakkiriza nti ye malayika y'omu eyaleeta obubaka nga okuzikirira tekunnabaawo ku luli? Nti abeera malayika y'omu abadde abuleeta kati ng'okuzikirira okulala tekunnabaawo? Munaakikkiriza ekyo? Bw'obanga onaakikkiriza, yimusa omukono gwo. Kale, kale mukama akikole. Atudde kumpi nange, waliwo omulala atudde okumpi nange, ye mukyala Snyder wano, manya ono mukyala Murphy wano, ye linnya lye, atudde wano wennyini, mbamanyi. Omusajja ono simumanyi, tetumanyiganye. Naye Katonda amumanyi. Katonda bw'anaakibikula kati, bameka kumwe abakimanyi nti, si, tontunuulira, nze ndi munnakyalo w'omu nsozi z'e Kentucky, ku kikwatagana n'ekyo. Si, sirina buyigirize bumala, nzibuwalirwa n'okuwandiika erinnya lyange. Naye waliwo ekintu kimu kye mmanyi, mumanyi. Era ekyo kye kyokka kye nfaayo okumanya. Kati totofaayo ku njogera ya luzungu lwange. Era oyinza okulowooza nti obubaka bwange nkya ya leero bwonna bwabadde tebukwatagana n'ebirala. Ng'obugeraageranye ne Bayibuli lumu, olabe obanga toteebere ddala wakati wennyini. Kebera olabe obanga ekitangaaza kyo tekiibeera awo wennyini. bono chitekako. Tobu gira giranya na vilo ozo vyo. Niyebu gira giranya nebiya yogera. Umuli yangu mfunda nekubuli ya kanyigo. Iraba tono nyo abalili raba. Kubange kubo dene irida mkuzikirira. Nomuli yangu mugazi. Iraba nji abalili itamu. Mukade mirundi mukade webalili itamu. Chandibanga mubuli kakade mulivamu omu. Chicho. Checho chea yogera. Katite wa muwendo obo, na hii ya gamba nti, ngabo chali muna kuza nuwa, ememe munana. Ngabo chali muna kuza Sodoma, basatu. Okuva mubona awamu, basatu bebalo kolebwa, okuono omuliro. Bwechiriba. Kati omuntu ye nabwa abeda dalo omuyo, jagala otunuliro omusajja ono atudde wano. Anekaliriza ngabo asobola. Yayimusiza omukono gwe, simumanyi, simulabangako. Era sinache mumanyiko. Atudde butuuza awantu n'olidde. Naye mulaba, akole nkwasaganya asaba kati ekyo kituufu kati singa mukama anambuulira ng'omusajja oyo atudde wala okuva wendi era guno gwe mulundi gwaffe ogusoose okusisinkana wuyo atudde awo mukama singa anambikulira kiki eki si sisobola kumuwonya sisobola ekyo sisobola kukikola kubanga katonda ekyo yakikola dda naye kyandiyimusiza okukkiriza kwammwe buli omu kati alaba ali wano kati omwoyo y'omu era mujjukire nti Yesu kino yakisuubiza ng'enkomerero tennabaawo bulijjo ke kabadde ng'akabonero akasembayo luli liyo nange twali tutudde ku luguudo nga bamu ku ffe twogera nga mpulira waliwo enkyukakyuka ejja twakyogerako tejja kuba nkyukakyuka mu buweereza bwange kubanga tebusobola kweyongera kukyuka naye ejja kubeera nkyukakyuka mu nze bulijjo mbadde nga munafu nga ndeka abantu ne bankulembera ne bannuŋŋamya ne bantuma eno n'eri singa nakola ekintu mukama kiyangamba okukola ebbanga ddene emabega sandibadde mitawana gye ndi mu leero ngenda kweyawula wiiki eno mbeere nze kane Katonda ye ssebo nteekwa okuwulira okuva mu ggulu saagala kubeera munafu njagala nnywerere ku kulumirizibwa kwange omusajja kisigala kikomawo ku ye atudde mabega wali kubanga omusajja oyo akkiriza mu butuufu akkiriza neetegereza ekibiina kyonna n'ekisigala kikomawo ku musajja alina ekyetaago azitoowererwa naye azitoowererwa ku lwa muntu mulala ekyo kituufu osabira muntu mulala muntu mulala gw'olina ku mutima gwo ekyo kituufu si kyekyo mukwano gwo bwe nnaakubuulira obuzibu bwa mukwano gwo onanzikiriza okubeera omuweereza wa Katonda kutamiira kituufu bwe kiba nga kituufu yimusa omukono gwo mukkiriza waliwo omuntu awo awanisa omukono mukazi emabega wali eri omuntu omu ye weewaawo tomumanyi tetumanyiganyeeko yadde sikumanyi naye Katonda akumanyi okikkiriza ekyo Katonda singa mbikulira ekiri mu mutima gwo onanzikiriza okubeera omuweereza awe nyabo ekikutawanya ye mwana oyo kituufu era omwana oyo alina ekiyobyo mu maaso ge omusawo talina kyasobola kukikolera oli mugenyi wano gwe n'omwagalwa wo atudde awo okkiriza nti Katonda asobola okumbulira erinnya lyo oba gy'ova okikkiriza onakkiriza okuwonyezebwa kw'omwana singa anaakikola kale osobola okuddayo mu Somerset Kentucky gy'ova era akkiriza nti ajja kuwona ekiyobi ekyo kijja kuva ku mwana singa onaakikkiriza bwe njogedde ekigambo ekyo waliwo ayimiridde mu kizimbe emabega wali ava mu Somerset Kentucky ali mu kusaba alina obuzibu bw'omutima mukkiriza nga Katonda anaabawonya bwe mba mukikkiriza n'omutima gwammwe gwonna era nga mukkiriza nti Katonda ajja kubawonya era batereere wano waliwo nzikiriza waliwo omukono oguyimusiddwa wano wennyini mukazi weewaawo ndabye omukono gwo tetumanyiganye nnyabo sikumanyi tetusisinkanangako onzikiriza okubeera omuweereza awe okkiriza olina ekikuzitoweerera ku mutima oba ekintu bwe kityo okkiriza nti singa Katonda akimbikulira okkiriza nti ye mwoyo y'omwe yali mu Kristo omwami we atudde awo akkiriza ekintu kyekimu naye naawe n'akikkiriza kikwata ku muwala waakuliraanyaawo kituufu alinako okolo naye okkiriza nga Katonda anaamuwonya bw'oba okkiriza yimusa omukono gwo kale teeka emikono gy'oku mwana mukama yesu mukubeerawo kw'omwoyo wo nenya sitaani ali mukutta omwana nteeka olw'okukkiriza omusaayi gwa yesu kristo wakati w'omutemu oyo n'omwana leka abeere mulamu amiina beera n'okukkiriza mu katonda tobuusabuusa bw'obanga okkiriza byonna biyinzika singa osobola okukkiriza byonna biyinzika mu butuufu omuntu omulala emabega eri ayimusiza omukono alina waali gwe nyabo ali eri awasemba onzikiriza okubeera omuweereza wa katonda sikumanyi naawe tomanyi okkiriza nga katonda asobola okumbikulira ekikutawaanya onakkiriza yesu okubeera omuwonyawo oba omugabirizi kyonna kyekiri kyonna kyekiri okikkiriza kati kale kati okweraliikirira okwo kwobadde nakwo ekyo kyekikutawaanya bwe kiba nga kituufu yimirira bwe kiba nga kituufu abantu basobole okulaba nti mazima kale kigenda kuvaako kati ddayo eko obeere emirembe katonda akuwa omukisa ova mu kentake naawe kituufu omukazi akuliraanya ava kentake naye gy'ava naye sikumanyi nkumanyi naye nsobola okukugamba nti olina ekikutawaanya singa nkubuulira ekikutawaanya onakkiriza kristo okubeera omuwonyawo kiri mu bbunwewo bwe kiba nga kituufu yimusa omukono gwo waggulu ddala abantu bagulabe kale ddayo eka kati kijja kkuvaako okukkiriza kwokukuwonya mbasoomooza okukkiriza nsoomooza okukkiriza kwammwe mukkirize wano watuddewo omukyala wano ali mu kusaba akwatidde akatambalake mu maaso ge sikumanyi katonda akumanyi ova mu Joliet, Illinois era olina ekizimba ekyo kituufu ddala oyinza okwewuunya weewaawo oyo ye mukazi Rosera gwe yaleese kituufu lindako yakiŋŋambyeko naye teyategedde nti omukazi saamutegedde kituufu naye lwakuba okukkiriza kw'omukazi kubadde kunene kankubuulireyo ekintu kimu otegere nti simanyi osabira mwana ono atudde wano entebe weekoma mulwadde mwana wo kituufu amiina okimanyi nti ekyo mbadde sikimanyi kiikyo mwoyo omutukuvu mukikkiriza kati bwe kibanga ekyo kituufu kyenayogedde ku mulyango mufunda nekkubo lya kanyigo kituufu yesu kristo omwana wa katonda ali wano kati omwoyo wa katonda omulamu ali wano kati mukikkiriza kati okubalaga nti sisobola kuwonya siri muwonya naye omwoyo wa katonda yannonda asobole okweyoleka mwene sirina buyigirize bwonna sirina kyemmanyi naye mwoyo we yakikola mukiraba era ayagala mutegeere nti mbagambye mazima gano ge mazima nti yesu kristo abawonya mwenna kati bwe munaakikkiriza kati nga bwe kiba nga kyakola mu kingston ng'abaminsani oba kyonna kye baali eyo baakiraba nga kikola mu kingston 10,000 we zaawonyezebwa lwaki tekiikole wano mu amerika eno we tulina engeri gyekirimu kati lwaki tetukkiriza kubanga tetusobola kusomoka akagga kali eri mukikkiriza mwimuse emikono gyammwe emikono egyo gyegimu mugiteeke ku muntu akuliraanye leka mumusabire okuva wano wennyini era temuba na kubuusabuusa kwonna nate mu mitima gyammwe kino kigenda kukikomya o abaffe owooluganda neville nga njagadde nga nsabye nga muyinza okulowooza nti nvudde mu ndowooza yange si bwe kiri manyi bulungi wendi singa nsobola okubalaga ekintu kino ekitono mukitegeera nti yesu kristo omwana wa katonda waali wano mu makkati g'abantu enkya ya leero katikati waali kati nga yeeyoleka kale mugamba nti ooluganda bulanamu gwe okyogedde nkyogedde ntya sikumanyi waliwo omukazi omulala alina akafuba owonyezeddwa mwannyinaze akuwa omukisa nsonyiwaamu obadde osabira omukazi alina akafuba kubanga mukazi wanvi weewaawo kale kikkirize kale ali wano kubeerawo kwe kati ki kino kye yayogera nti obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza bwe banasanga emikono ku balwadde banaawonanga ayinza atya okulimba okiraba tekiri eriye tekiri eri nze kati kiri eri ggwe kati ggwe kkiriza tunuulidde omukyalo omutonotono atudde emabega eri mu kaseera kano alina okukkiriza kungi ddala ye ne baba akaja eri mukama yatuula wano mu nkuŋŋaana zino yalina aniya omusawo gwe yali agenda okumulongoosa nga tannajja n'omwana we yali anaatera okuzaalibwa era omusawo yali wa kumulongoosa oluvannyuma naye omwana yazaalibwa ate tebaasobola kulaba ku aniya yadde takyaliwo mukiraba lwaki yatuula butuuzi bwati teyalinnyako yadde ku kituuti bwati yatuula butuuzi emabega wali n'akikkiriza kituufu ekyo mukyala green nzikkiriza kituufu emabega wali ekyo kituufu mulaba omukono gwe omusawo tasobola kulaba ku aniya yadde taliiwo lwaki yakikkiriza yasituka busitusi n'agamba nti kituufu kati naawe kola ekintu kyekimu na buli kunyigirizibwa kwonna kw'olina kujja kgenda katonda oyoasobola okusindika ekintu mubiri gw'omuntu eri omwoyo gw'okuluma kw'omusota okwo okwali mu kigere ky'omusajja oli n'obusagwa okumutta n'agukomya n'agutirawo wennyini tasingawo nnyo okutta endwadde eri mubiri gwo kubanga omusajja oyo yali mu buzibu era alina okufuna obuyambi. Oteekwa naawe, bw'otabufuna ofa. Kati mukuumire emikono gyammwe ku bannammwe, teweesabira weka, sabira oyo akuliraanye. Ekyo kya kikulisitaayo. Kino mukiyige, kino mukiyige nti by'okolera abalala obikolera Kristo. Bw'oyisa omulala obulungi, Kristo gw'obeera oyisizza obulungi. Bw'okosa omulala, obeera okosa Kristo. Abaffe, singa nsobola okukibalaga kino, singa nsobola okuleetera abantu okukiraba, kyentunuulidde ne kyempulira ne kyemmanyi ekigenda mu maaso, mukiraba engeri Kristo gy'alondoola obubaka enkya ya leero, bunyikira buziba munda mu mitima gy'abantu era bubeeko ne kyebutondawo. Si kukyamuukirira, si neewulira bijjirako, naye okutondawo okukkiriza okutafa awo okutagambe nti kannekkiriranye n'omulabe, kati ajja kuwulira okusaba kwange, ajja kuwulira okukwo. Musabiragane kati nga bwe mbasabira mwenna. Ayi Mukama, ekiseera kino ekirungi ekikulu tukitegeera nti kino kigenda kutegeeza enjawulo wakati w'okufa n'obulamu eri bangi. Era nkankana mu kubeerawo okwo kubanga mmanyi Mukama Katonda nti nsaanidde okusaba n'omutima gwange gwonna. Nkitegeera nti newankubadde ekiri bwe kityo, wayinza obutabaawo omulwadde mu makati gaffe mu ddakiika ettaano eziddako, nga buli muntu ali wano akitegedde nti oli wano. Baabano bayimiridde enkya ya leero Mukama, leka abantu abo bayimuse emikono gyabwe abakimanyi nti sibamanyi era siina kye mbamanyiiko. Naye omwoyo w'abamanyi, omanyi ebyama by'emitima gyabwe. Tosingawo nnyo okumanya okunyigirizibwa kwabwe n'okubonabona kwabwe. Kaakano Mukama, leka lubeere lwa leero, leka kibeere na ssaawa eno omwoyo wakome ku mibiri gyabwe emirwadde. Kikole Mukama, basabiragana. Era nsaba Katonda omwagalwa nti Omwoyo Mutukuvu akifule kya nnamaddala nnyo gye bali okutuusa nti tebali kibuusabuusa nate. Era waliwo endwadde endala Mukama nga y'amaanyi nnyo n'okusinga obulwadde obw'omubiri, y'endwadde ey'omwoyo. Leka buli mutima guggulwe. Mukama, kisoboka kitya okuba nti wayimirira awo ku ludda lwa Ibulayimu n'okola ekintu kye kimu n'ogamba Saala eyali emabegawo ekyawandiikibwa bwe kigamba nti mu weema yaseka era n'omugamba? Era Ibulayimu n'akitegeera nti oyo yali Elohimu, Katonda ow'amaanyi. Mu ddakiika ntono nnyo yali takyakulabako. Era Mukama, Yesu bwe yayimirira n'akola ekintu kye kimu n'agamba nti Ibulayimu mumuyita kitammwe era mugamba mumanyi ebyawandiikibwa, n'agamba nti muwaba olw'obutamanya byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda, ne bamuyita Beeruzebuli. Naye wasuubiza nti mu nnaku ez'oluvannyuma lyolifuka omwoyo wonate. Nabbi yagamba nti mu kiseera eky'akawungeezi walibaawo ekitangaala, era tutuno wano. Ng'ensene neebolereza ebbira mu kibi ng'omutamiivu bw'atagala ng'addeeko ekiro, mangu ddala ejja kwabizibwamu wakati, tewalisigala yadde evvu eririsigalawo ku yo. Era tulaba obudde nga buggwaayo. Ayi Katonda, tujjeemu buli kubuusabuusa kwonna, tutwale mu mutendera ogwo kati. Jjangu Mwoyo Mutukuvu, yanjuluza ebiwawaatiro byo ebinene, omaamire ku kibiina ky'abantu kino ekitono mu kaseera kano kennyini. Obune emitima gyabwe, obaleetera okutegeera nti oli mu kubeerawo okutukuvu, nti ye ggwe. Nze Mukama awonye endwadde zammwe zonna. Era leka okubeerawo okwo kubeeko n'ekyokukola eri emitima gyabwe ekinaabaleetera okuva wano enkya ya leero nga bakkiriza na buli kyonna ekiri mu bo. Era leka buli muntu omulwadde n'anyigirizibwa awonyezebwe. Kubanga ng'omuweereza wo nyimirira era nenya buli muzimu, nenya endwadde, nenya sitaani. Owanguddwa era tolina ky'oli wabula kiguumaaza. Era tukusoomooza enkya ya leero mu linnya lya Yesu Kristo. Era ng'omuweereza we ng'ambuulira ekigambo kye era nga ŋŋamba abantu amazima okwenenya n'okutereera n'ekigambo kya Katonda, nkunenya sitaani mu linnya lya Yesu Kristo. Va ku buli omu ku bantu bano abavudde ewala n'okumpi okujja okuwonyezebwa. Va mu kibiina kino ne mu bantu bano, nkulagira ku bwa Katonda omulamu. Era Bayibuli egamba nti okusaba okw'obunyiikivu okw'omuntu omutuukirivu kunaayinza nnyo mukola kwakwo. Era abantu abatuukirivu bangi batadde emikono gyabwe ku balwadde enkya ya leero. Sitaani, wandyagadde okubalowoozesa nti nze nkikola, awo weetwalira ekitiibwa okuva gye bali. Naye kukkiriza kwabwe mu Katonda, nabo bakkiriza Katonda. era olina okugenda olw'okukkiriza kwabwe. N'olwekyo ova wano ogende mu kizikiza eky'ebweru gy'ogwanidde okubeera. Kunenya mu linnya lya Yesu Kristo olw'obuyinza obwa Bayibuli ya Katonda n'okutumibwa kwange okwampebwa malayika, kati genda mu linnya lya Yesu Kristo baveeko babeere baddembe. Amiina. Mukkiriza n'emitima gyammwe gyonna nti muwonyezeddwa? Yimusa omukono gwo ogambe nti, kaakano nzikiriza Yesu Kristo ng'omuwonya wange. Ebisiikirize byonna binvuddeko. Kaakano mukkiriza mu bujjuvu bw'amaanyi ge mu kitiibwa eky'okubeerawo kwe. Mukkiriza. Kati leka tuyimuse emikono gyaffe mu kwagala gyali kati.
Stray from